Tieni tiweramitse mitu yathu kampindi chabe. Wokondedwa Atate akumwamba, ife ndithudi tikuchitenga chamwayi kukhala pano lero mu mzinda uno wa Los Angeles, ndiponso pakati pa awa okhulupirira amene osankhidwa omwe ayitanidwa kuchokera mʼdziko lapansi, ana opatulitsidwa a Mulungu mu olala likulu lino limene tili mkukhalamo pansi pa chiyembekezero chachikulu ichi chakuonekera kwa okondedwa wathu Ambuye Yesu pa nthawi iliyonse. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha ichi mu mtima mwathu, kuti ife tikukhulupirira kuti Iye abwera mu kambado kathu. Ife tikumuyembekezera Iye lero. Ngati Iye sakhala pano lero, ndipo ife tidzakhala pano mawa, ife tidzakhala tikumuyembekezera Iye mawa. Wokondedwa Mulungu, ife tikupemphera kuti msonkhano uno ukhale wa msonkhano wapadera, mulole ikhale nthawi yoti ipange a mbiri yakupita patsogolo kwa mpingo. Zimene ziti zidzakhale pa mabuku anu mu muyaya. Mudalitse kuyesetsa kofoka kulikonse kumene ife tikukuchita Atate, ife tikuzindikira kuti ndife olephera kwa thunthu opanda inu. Chotero ife tiyenera kukhala ndi inu Ambuye ngati tingati tizipitirira. Ndipo ife sitikufuna izi kuti zikhale kwa ulemerero wathu. Ife tikufuna izi kwa ulemerero wanu. Pakuti ndicho chokhumba cha mtima wathu ndi kumuona Yesu akulemekezedwa anthu ake. Kuti akalimbikitse chikhulupiriro cha iwo Ambuye mu tsiku lino pamene nkhondo yavuta kwambiri. Ife tabwera muno chifukwa cha chitsitsimutso ichi pakati pathu ndi kubwerera kudzatsitsimuka. Ife tikupemphera kuti inu mupereke zinthu zonsezi kwa ife. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Inu mukhale pansi.
Brother Shakarian, Sister Wyatt, and to the friends of our Lord Jesus Christ, I'm certainly appreciative of this opportunity to be here in Los Angeles to preach our story to you, that we're all here today, and 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 we're all here today.
This is quite a complicated affair, say. This thing doesn't like to...
Inde bana. Ichi ndi chintu chovuta ndithu. Mukuti chintu ichi sichikuchita bwino. Chabwino. Sichigwira ntchito monga choncho. Mbale Shakarian. Tsopano pamenepo zikumveka bwino pang'ono. Ndine wang'ono ndithu, ndili ndi mawu apang'ono, ndipo koma uthenga waukulu kwambiri wochokera kwa Ambuye. Kutsutsa kochuluka kuchokera kwa Satana, kuletsa kuti tisaubweretse iwo, koma tifika pamenepo muli monse. Ife tikudalira kuti iyi ikhala sabata yopambana kwa tonsefe. Ine ndinakhala pamenepo ndikumaganiza za kuchuluka kwa nthawi zimene mʼbale Thomas Wyatt wokondedwa yemwe anatisiya mosakayikira anayankhula kuchokera pa guwa lomwe lili wantchito wopambana kwa Khristu. Ine ndimamudziwa mʼbale Wyatt. Iye nthawi zonse anali chizindikiso chachikulu kwa ine ndikakumana naye iye ndikuyankhulana naye. Ine ndikukumbukira basi ndili mlaliki wa chinyamata iye nthawi zonse amatero bukhu lake lotchedwa Mapiko amachiritso. Ine ndimaukonda mutu umenewo Mapiko amachiritso. Ndipo ndife okondwa kudzakhala pano mkachisi uyu yemwe anaperekedwa kuti azitumikira Khristu. Mulungu adalitse wamasiye wake ndi anthu nonse inu amene ndithudi ine ndikudziwa kuti inu mukumusowa iye nanunso. Ine ndinaponya mwambo wake pamene ine ndinamva kuti iye wapita. Ine ndinkakonda kumva liwuli menelo iye amakalamba pang'ono komabe iye anali ndi liwulo labwino lamphamvu. Ndipo anali ndi uthenga wochokera kwa Mulungu. Ndipo moyo wake ukukhalabe moyo kuno mwa anthu ino. Ndipo uko ku minda ya umishoni kumene iye ankatumiza zonse izo ndi zina zotero uthenga ukupitirirabe chitsogolo chifukwa cha Thomas Wyatt. Moyo wake usemuntendere kufikira nthawi yomwe titi tidzakakomane naye iye mu dziko la ulemerero ilo kumene kulibeko imfa kapena ukalamba. Ife tili kuno kuti tizipitiriza kufikira nthawi yathu itayitanidwa kapena chiukitsiro chachikulu cha aliyense pamene Yesu adzabwera kudzatitenga tonse. Sefe. Tsopano ine ndikudziwa kuti muli ndi msonkhano pano, ine ndikuganiza usiku uno. Ndipo ine ndinawuzidwa mphindi pang'ono zapitazo kuti mukhala ndi msonkhano kuno usiku uno. Chotero ine ndifulumira mwansanga momwe ndingathere. Chifukwa ine ndili ndi lolemba usiku, lachiwiri usiku, lachitatu usiku, zina zotero sabata ino. Chotero ine ndikudalira kuti Ambuye atidalitsa ife. Ife tiwapempherera odwala. Ife tilalikira Khristu ngati yangatero, ngati icho chiti chikhale chifuniro chake, mphamvu yonse ya yachukitsiro chake kuti atiroleze ife kuti tichite ndipo chiri chonse chimene iye ati atipatse ife kuti tichite chimene cho ife tikufuna kuti tichite ndi mtima wathu wonse ndipo ine ndikudziwa kuti iye atidalitsa ife ngati ife tingangomukhulupirira iye ndipo tsopano basi ife tisanatsegule mawu kuti tiwawerenge iwo ine ndikufuna kuti ndiyankhule ndi iye kenanso pamene ife tikweramitsa mitu yathu ndikukhala chete tsopano ndipo tikudalira kuti zosokoneza zija zatha ife tikuzindikira Khristu onse amadziwa kuti mdani wathu amagwira ntchito pa dzanja lililonse koma onani pamene zinthu ngati zimenezo zikamachitika muzingokhala chete mulungu amadziwa chimene zonsezo zili mwaona muzingokhala chete iye akhoza kukhala kuti akuchita china chake chimene mwina mwake simungachidziwe pakali pano tiye tiyankhule ndi iye Atate ife tikupemphera tsopano kuti inu mutontholetse nyanja ambuye yesu wamphamvu abwere adzayende pa mawu ake tsopano abweretse kwa ife mu magawo atsopano ndi mphamvu yake ndi maonetseredwe ife tikupempha izi pamene ife tikuwerenga mawu ake mulole iwo akafulumizitsidwe ku mitima yathu lero kuti ife tikakhoze kumudziwa iye mu mphamvu ya chiukitsiro chake pakuti ife tikupempha izi mu dzina la yesu Amen. Tsopano ngati mungatembenuzire mu buku la Deuteronomy, ine ndikufuna kuti ndiwerenge ndime kapena ziwiri kutokera mu buku la Deuteronomy, mutu wa 16 wa Deuteronomy. Muzisunga mwezi wa Abibu kutanthauza kuti Epulo, ndipo muzichita Paska kwa Ambuye Mulungu wanu. Pakuti mu mwezi wa Abibu, Ambuye Mulungu wanu anakubweretsani inu, anakutulutsani mu Igupto usiku. Chotero inu mudzapereka nsembe ya Paska kwa Ambuye Mulungu wanu ya nkhosa ndi ya ng'ombe pamalo amene Ambuye atadzayikepo ndikhulupireni ine pamalo amene Ambuye adzasankha kuti ayikepo dzina lake pamenepo. Inu musati mukadye mkate wa chotupitsa masiku asanu ndi awiri inu mudzadya mkate wopanda chotupitsa mmenemo ndi mkate wa mazunzo pakuti inu mukuchokera ku dziko la Igupto mwachangu mudzakhoze kukumbukira tsiku limene inu munabwera kutuluka kuchoka mdziko la Igupto masiku onse a moyo wanu ndipo pamenepo sipadzakhala mkate wotupitsa mwa iwe gombe lonse gombe lako lonse masiku asanu ndi awiri ndipo sipadzakhalanso wina aliyense mnofu umene unaphera nsembe tsiku loyamba madzulo utatsala kufikira konse mmawa inu musakapereke paska pa chipata chilichonse chimene Ambuye Mulungu wanu wakupatsani inu koma pamalo amene Ambuye Mulungu wanu adzasankha kuyikapo dzina lake pamenepo pamenepo inu muzikapereka nsembe paska madzulo ndi kukalowa kwa dzuwa pa nyengo yomwe mudzatuluka kuchokera mu Igupto zikukhala ngati tili ndi vuto lina kachiwiri ine ndikukhulupira ine ndikhoza kufuula kuposa pamenepo
It's a very strange text.
Ndi nkhani yachilendo kwambiri imene ine ndikufuna kuti ndiyankhulepo kwa kanthawi masanano ndipa malo operekedwa ndi Mulungu opembedzerapo. Tsopano izi ndi zosazolowereka koma monga ine ndimanenera nthawi zambiri mbuyomu kuti Mulungu kawirikawiri amakhala mmakhalidwe osazolowereka malo osazolowereka amachita zinthu zosazolowereka chifukwa iye ndi osazolowereka aliyense amene amakhulupirira pa iye amachita mosazolowereka zilipo zambiri zinthu zambiri zimene ife tikufuna kunenapo zokhudza kusazolowereka kwake koma ine ndikudziwa kuti onse omwe amamudziwa iye amadziwa kuti iye ndi wosazolowereka amachita zinthu zosazolowereka pena nthawi zina pa nthawi yosazolowereka chotero ife tikudalira lero kuti Mulungu awadalitsawa kuwerenga kwa mauku ndi mutu umene ine ndasankha kuti ndiyankhule nanu tsopano chimene ine ndikuganiza kuti chiyambitsa mavuto athu pano chinali iwo anazimitsa matepirekoda amene uku ndipo anangozula moto wopita kuchoyankhulirachi chotero ngati iwo sakonza izo bwanji inu muzindimvabe ine muli monse Mulungu akonza makutu athu kuti ife tikhonze kumvetsera chifukwa chimene ine ndikufuna kuti ndiyankhule pamutu ndipo ndi nthawi yabwino kuti ndichite zimenezo pa msonkhano wa AFU Gospel Businessmen ndi chifukwa chakuti mipingo yonse kapena yambiri yayiyo yayimiriridwa mu gulu ili zipembedzo zosiyanasiyana zonse. Ndipo ine ndimapeza nthawi zambiri kuti anthu ndikakumana nawo iwo pa nsewu mmisewu ikuluikulu ndi pa ndege mmasitima mmabasi ine ndimanena kwa iwo kodi ndinu mkhrisitu? Mmodzi wa iwo amati chabwino ndine wa Methodist, ndine wa Baptist, ndine wa Presbyteria, ndine wa Chilutera, Pentecoste, kapena china chake mwa njira imeneyo. Aliyense ali ndi chipembedzo chimene amafuna kuti achiyimirire. Ndipo ndizo zabwino bwino kuyimiriridwa ndi chipembedzo. Komabe gawo loyipa la izo ndikuti mmodzi aliyense amaganiza kuti gulu lina lake ili ndi gulu lokhalo limene likupita kumwamba. Ndipo ndi lokhalo limene Mulungu akuyimiriridwamo. Konse ndi gulu lina lake la wina wake. Ine ndikuganiza masanano ingakhale nthawi yabwino yoti tizikonze zimenezo. Ndipo mwina mwake ndi chifukwa chake Satana akulimbana ndicho yankhulira ichi. Inu mukudziwa chilichonse chimene munthu angapange chimalakwika, koma chimene Mulungu amapanga sichimalakwika. Chotero ndi nthawi yabwino yoti tichite zimenezo, malo abwino akuti tichitire zimenezo. Chotero Mulungu atithandize ife kuti mwachisomo chake ife tiyesetsa mwakukhoza kwathu kuti tiyankhule zokhudza zimenezo. Tsopano nkhani iyi ikuchokera mu buku la Deuteronomy. Ine ndikumvetsa kuti Deuteronomy monga ine ndili nawo malemba ena ndi zinthu zolembedwa apa. Koyamba ndimatha kuganiza za izo mwachangu kwambiri. Koma kuyambira pamene ndinadutsa 25 nthawi yachiwiri. Izo zimakhala zovuta kwa ine kuti ndikumbukire izo zonse. Chotero ine ndimalowa mchipinda ndikukapemphera, ndipo pamene iye akundipatsa ine malemba ine ndimawalemba iwo, ndipo mwina mwake ndimakhala ndicholembedwa apo ndi apo ndi izo kuchitira kuti ndiziganizira momwe zimachitikira pamene iye amazipereka izo kwa ine. Deuteronomy pokhala mawu a Chigiriki amatanthauza malamulo awiri, mawu akuti Deuteronomy, ndipo Mulungu ali ndi malamulo awiri. Ndipo limodzi la ilo ndi lamulo la imfa, kusamvera ku mawu ake. Ife tikupeza kuti pamene Eva sanamvere mawu ake, izo zinabweretsa imfa. Limenelo ndi limodzi la malamulo ake. Tsiku lomwe mudzadya chimenecho, tsiku lomwelo inu mudzafa. Ndiyeno iye ali ndi lamulo lina limene lili lamulo la moyo, kumvera. Ngati simuchita izi ndi zinthu bwanji kusunga mawu ake mudzakhala moyo. Zimawira nkuphelera ku zinthu ziwiri mwa njira yanga yoganizira ndizo kusunga mawu ake kapena kusamvera mawu ake. Limodzi la malamulo awa linaperekedwa pa phiri la Sinai, ndipo linalo linali ndilo lamulo la imfa. Lamulo linalo linaperekedwa pa phiri la Calvary, pamene lamulo la moyo linaperekedwa kudzera mwa Khristu Yesu. Iye alinso ndi mapangano awiri. Iye anali ndi pangano ndi Adamu, munthu woyamba wa pa dziko lapansi. Ndipo pangano limenelo linali la mangawa. Mukachita zakuti ndi zakuti, ine ndidzachita zakuti ndi zakuti. Adamu amayenera kuchita china chake kuti pangano ili lizikhala la moyo pamaso pa Mulungu. Iye amayenera kuyenda mnjira za Mulungu, kusunga mawu ake onse, osaphwanya mawu amodzi. Koma kenako iye anadzapanga pangano lina, ndipo limenelo linali ndi Abrahamu. Pangano ili silinali la mangawa, koma linali lopanda mangawa. Mulungu anapereka pangano kwa Abrahamu lopanda zingwe zomangirizidwa kwa ilo nkomwe, lopanda mangawa. Osati ine ndidzatero, ine ndatero, ine ndachita kale izo. Ndipo limenelo ndi lamulo limene Akhrisitu amayenera kumatsatira. Sizimene timachita ife ni yake, koma zomwe iye watichitira ife. Khrisitu anaperekedwa kale nsembe, osati iye adzatero, iye wakhalali. Icho ndi chinthu chomalizidwa.
Iye anakhala moyo, anafa, anauganso, anakwera kupita kumwamba, wabwereranso mu maonekedwe a mzimu woyera. Chotero iyo ndi ntchito yomalizidwa ndi Mulungu. Khristu wosadziwa chimo anadzakhala chimo langa, kuti ine ndidzakhoze kuyima mu malo ake. Iye anadzatenga malo anga. Ine ndinali mwa iye pa Kavale pamene iye anafa. Pamenepo ine ndiyenera kufa ndiye kuti ndikhale moyo. Chifukwa lamulo la chimo ndi imfa limakhala muthupi. Iwe umayenera kufa kuti ukayanjanitsidwe ndi iye. Koma tsopano ife timapeza mawu onse awa omwe ife titha kuwagwiritsa ntchito malemba akulu awa omwe ife tonse timawadziwa ambiri a iwo ndi zoyimira zazikulu za lemba. Koma madzulo ano tikukumanizana ndi izi. Kuti pamaso pa zonsezi iye akunenabe kuti alipo malo amodzi okha omwe iye adzakomane ndinu pamaso pa ziphunzitso zathu zonse zosiyana-siyana. Ife takhalapo ndi Chiyuda, ife takhalapo ndi Chimuhamadi, takhalapo nazo, ife takhalapo ndi mitundu yonse yati zikhulupiriro ndi chipembedzo, mipingo ndi zina zotero, komabe Mulungu anati alipo malo amodzi okha amene iye adzakumane nanu inu. Malo ena onsewo aliyense amanena kuti iye amasonkhana mu chali chichanga. Ndipo ngati iwe sukhala wa chali chichanga, iye sangasonkhane nawe iwe. Iwe kungoyenera kukhala wa gulu ili kapena iye, kapena sizingatheke basi kuti iye akomane nawe iwe kumeneko. Kapena iye sadzakumana nanu inu kwina kuli konseko koma kumeneko kani. Ndiyeno ife tikupeza apa kuti iye ali nawo malo amodzi. Malo amodzi okha basi. Inu mudzapereka nsembe mmalo amene Ambuye Mulungu wanu adzawasankha. Tsopano iye ali nawo malo osankhidwa omwe iye amakumana nawo anaopembedza. Ndipo iwo samayenera kukapereka nsembe kwina kulikonse koma pa malo amodzi amenewo. Malo ena aliwonse sangagwire ntchito. Iye anali nawo malo amodzi ena ake omwe iye akanamadzakomana nawo iwo. Ndipo malo amodzi okha ndi pamene iye amakumana naye opembedza. Ndiye ngati izo zili zoona, ife tiyenera kukhala osamalitsa kwambiri kuti tiwapeze malo amenewo. Ine ndikuganiza kuti ndichotikakamiza ife kuti ngati anthu amene tikudziwa kuti tikufa ndipo tikukhala muliwiro lakufa, tikukhala moyo mu mbado umene ukufa, tikukhala moyo mu fuko lomwe likufa pansi pa mbendera ya imfa. Ndipo dziko lino posakhalitsa apa aliyenera kufika pakutha, ilo silingapitilire nthawi yayitali. Chimo ndilozama kwambiri, ilo ladutsa chiyembekezo. Palibenso chiyembekezo china pa dziko lapansi, ilo ladutsa zimenezo. Ine ndikukhulupirira mzimu woyera ukukunkha mminda kukamupeza mmodzi uyu ndi mmodzi uyo, pakuti ola latha kwambiri. Uthenga walalikidwa kufuko lililonse, tiziphunzitso ndi zinthu zatsatira iwo. Kumabe uthenga wapitirira chitsogolo chimodzimodzi basi. Ndipo tsopano kumapeto kwa nthawi, ife tikuona zinthu zikuchitika momwe izo zikuchitikiramu, pali chenjezo lalikulu pakati pa anthu osankhidwa a Mulungu kuti apeze chomwe chili cholondola. Ndipo tikukakamizidwa kuti tidziwe zimenezo. Tsopano osati maganizo awina wake, koma kudziwa chimene chili choonadi, chimene Bible likunena kuti ndicho choonadi. Chifukwa izo zidzakhala kuti nthawi yatha limodzi la masiku amenewa kwa ife. Ndipo lino likhoza kukhala tsikulo, chotero tiyeni tiganizire kwenikweni za chimene Mulungu anena. Kumbukirani, pamene Mulungu ayankhula mawu, iye sangathe kuabwezanso iwo. Iye ayenera kukhalabe yemweyo nthawi zonse. Iye sangakhoze kunena china chake ndipo kenako nkudzati chabwino ine sindimatanthauza kwenikweni zimenezo. Maona, iye ndi wopanda malire. Iye amadziwa zopambana kuyamba ndi kuyamba. Ife timanena zinthu zimene ife timaganiza kuti ndizo zabwino, ndiye pakapita kanthawi ife timadzazibweza izo. Koma Mulungu sangathe kuchita zimenezo ndi kukhalabe Mulungu. Chotero ngati iye ali wopanda malire, iye samachita zimenezo. Chifukwa iye ndi wangwiro mu mawali onse, iye samayankhula konse mawu pokhapokhapo atakhala amuyaya. Zamuyaya zake zonse zinali ndi iye pachiyambi, malingaliro ake, zikhumbo zake. Ndipo zikungozifotokoza zokha mdziko lapansi lero. Tsopano kumbukirani, iye ali nawo malo operekedwa, malo amodzi okha amene iye atadzakumane ndi ana okhulupirira, kwina kulikonse sizingagwire ntchito. Kumbukirani, Yesu anati pamene iye anali kuno pa dziko lapansi akuyankhula ndi gulu la anthu omwe anali achipembedzo kwambiri, abwino kwambiri, otukuka kwambiri, anthu odzipereka kwambiri a Mulungu.
But Jesus said to him, in vain.
Koma Yesu anati kwa iwo, mumandipembedza ine pachabe,
muma punzitsa chipunzitso miyambo yao ya anthu. Kumbukirani mene anthuwo analira chipembedzo komanso odzipereka za Mulungu. Ine ndikukhulupirira ngati ife tikanamawerengera anthu omwe anali odzipereka kwambiri lero kapena tsiku limenelo, iwo angakhale kuti anali odzipereka kwambiri kuposa ife. Otiposa kwambiri, pamene zifika posunga miyambo ndi malamulo ndi zinthu, iwo ankakhala moyo ndi zimenezo. Ndipo iwo anali odzipereka kwambiri kwa Mulungu ndipo ankamukhulupirira Mulungu. Koma Yesu, Mulungu osandulika thupi pakati pathu anati, mundipembedza ine pachabe. Tsopano, Yesu ananene kuti iwo samamupembedza iye, iwo anali kumupembedza iye koma pachabe. Chotero chilichonse chimene chili chapachabe ndi chopanda chosathandiza, sichimachita bwino uliwonse. Inu musamachite konse zimenezo chifukwa inu mukungotaya nthawi yanu, inu mukutaya mpweya wanu, inu mukutaya kuyesetsa kwanu kufikira ife titafika podziwa zomwe tikuchita. Ndithudi ngati Mulungu amayembekezera anthu kukhala angwiro monga Yesu ananenera, chifukwa chake mukhale inu angwiro monga Atate wanu akumwamba ali wangwiro. Payenera kukhala kukonzekera kwina kwake. Ndipo iye anati, ine ndidzasankha malo amene anthu adzandipembedza ine, palibe malo ena omwe ine ndidzikumana nawo iwo. Ndipo tsopano amenewo akuyenera kukhala malo amenewo, ndipo ife tikuyenera kuwafunafuna iwo, kukawapeza kumene iwo ali, kenako nkumapita kumeneko. Ine ndikuganiza ife tipotolokere kumeneko mwansanga, ife tikawapeza malowo ndikuzisiya zinthu zinazo zikhale zokha. Tsopano kumbukirani, Yesu ananena ichi mulemba lomweli apa limene ine ndikuwerenga mobwereza, chikhalidwe cha munthu ndiye ndi chachabe chabe. Ife tisamapusitsike ndi zimenezo. Pakuyenera kukhala kwina kwake malo ena amene iye wawapereka kukhala malo a ife, amene ife tikhoza kubwerapo ndipo kupembedzako nkukhoza kulandiridwa. Tsopano kumbukirani, kunja kwa malo sankhidwa amenewo zilibe kanthu kuti ndiwe wodzipereka bwanji kaya ndiwe wachikhazikitso bwanji, iwe ukupembedzabe pachabe. Ine ndikudziwa zimenezo zikumveka mwamwano, koma nyumbayi ili pafupi kutha. Ife sitikufuna kuti iyo idzigwedezeka. Tiyeni timangitse iyo pansi ndi uthenga, kuchitira kuti pamene anthu adzakumala nanu munsewu kapena kulikonse kumene inu muli, inu Akhristu, kuti inu mudzakhale ndi yankho kwa iwo. Nuwala limene iwo akunena kuti, o ichi ndi chijachi, ndipo ine ndinawaona awakuchita izi, ndi awakuchita izo. Ndithudi zinthu zonsezi zikuyenera kuchitika, koma alipo malo omwe anaperekedwa ndi Mulungu yekha, ndipo malo ake ndi amenewo amene Mulungu amakumana ndi wopembedza okhawo. Zindikirani ndime yathu, mukapembedze pa malo amene ine ndawasankha. Anasankha chiyani? Pamalo amenewa, kusonyeza kuti iye ali nawo malo kumene anthu onse amapembedzerapo, malo ena ndi pachabe. Ndipo pamalo omwe awa iye anati, ine ndasankhanso kuyikapo dzina langa pamalo awa. Ine ndidzasankha malo ndipo ine ndidzayikapo dzina langa mmenemo pamalo awa amene iye adzapembedzerepo. Tsopano izi zikuonetsera kuti alipo malo amodzi, amodzi okha. Iwa kuyenera kukhala kusankha kwa Mulungu, sikungakhale kwa ife. Ife tilibe chisankho ayi, iye anasankha kale iwo. Tsopano zomwe Mulungu amasankha zimakhala zolondola. Ine ndikhoza kusankha molakwika, inu mukhoza kusankha molakwika, koma Mulungu sangatero, anasankha molondola. Kuonjezerapo ndi iyeyo ndi amene akupembedzedwa. Ndipo iye ali nawo malo amene iye akufuna womupembedza ake azikumana pamenepo. Ndipo ife tiyenera kukakumana naye iye pamenepo. Ndiwo malo okhawo amene iye amakhalapo, malo okhawo amene iye adzakumvereni inu. Tiyeni tizindikire apa naponso, malo amene ine ndasankha kuti muzindipembedzerapo ine, ine ndidzayikapo dzina langa pamalo amenewo. Oh, tsopano tiyeni ife tifufuze malemba pofuna malo amenewo, amene iye wayikapo dzina lake. Tsopano ife tili ndi mithuzi ndi zoyimira zonse kudutsa mu Baibulo. Ife tikudziwa zimenezo za malo osiyanasiyana kumene iye amakumana nawo anthu, koma amenewo si malo amene iye ati adzikumana nawo iwo lero, chifukwa iwo anali kungochitira mthuzi china chake kubwera pa malo enieni pamene iye adzakumane ndi anthu, malo chalichi chimene iye ati adzakumanira nemo. Ndipo alipo malo chilipo chalichi pamene Mulungu analonjeza kuti adzakumana ndi anthu pa malo amenewa ndi kudzayankha mapemphero awo, ngati iwo atangobwera pa malo amenewa ndi kumadza mupembedza iye. Tsopano ife tikupeza kuti pali ambiri amene amadzinenera kuti kuti iwowo alinawo malo dzina la Mulungu li pa malo ameneo koma inu mwaona iwo amayika dzina la Mulungu mmenemo pali kusiyana kochuluka pakati pa Mulungu kuyika dzina lake pamenepo ndi wina wake kuyikapo dzina lake pamenepo mukuona ife tiyenera kukumbukira kuti Mulungu anati iye akanadzayika ine ndayika dzina langa ine ndidzayika dzina langa pa malo amenewa ndipo malo ake ndi amenewo amene ine ndasankha ndipo ndawasankha kuti anthu azikapembedzapo izi zikutibweretsa ife tsopano poonekera pa mithuzi ya nthawi zikutibweretsera ife Khristu poonekera chipangano chakale chonse chimachitira mthuzi Yesu mu Igupto usiku uja pamene pankati pakhale mwana wankhosa wa Pasaka ankaphedwa kuti azitetezera anthu ife tikuzindikira kuti Mulungu anali nawo malo amodzi chikhalidwe chimodzi zilibe kanthu kuti ndiwe wang'ono bwanji wansembeyo ndi wamkulu bwanji mbusa chilichonse chimene inu munali inu muyenera kukhala pa malo ena ake awa onse akunja kwa malo amenewo amaonongeka inu mumayenera kukhala pa malo amodzi awa malo amene iye amapereka tsopano ife tikhoza kutaya nthawi yambiri madzulo ano pofotokoza zimenezo zimene zikhoza kungokhala kubwereza zimene ife tikuzidziwa kale mmene Khristu ankaonetseredwa mu zoyimira mwana wankhosa wansembe momwe iye amayenera kusungidwa wamphongo wopanda chilema ndipo momwe amayenera kuphedwa ndi akuluakulu ndi mmene magazi amayenera kuwazidwa pakhomo zonsezo zimasonyezera kudza kwa Khristu ndipo pansi pa magazi okhetsedwawa pamakhala malo amene Mulungu ankakomana ndi wopembedzayo pamene mngelo wa imfa ankadutsa mdzikolo ine ndikukhulupirira kuti ndife okonzeka kutuluka mu Igupto limodzi la masiku awa ndikupita mu dziko lolonjezedwa ili ndipo ndi nthawi yoti tifike pa malo oyenera ndikusiya zomango kangana izi kuno ndine wa Presbyterian ndine wa Methodist ndine wa Baptist ndine ichi ndine icho kapena chinacho tulukanimo mmenemo ndipo mudzapeze kumene kuli malo awa chifukwa kuli imfa konsekonse kupatula malo ake osankhidwa imfa idzakantha motsimikiza basi chimodzimodzi ngati dziko lapansi ngati ife sitili mmalo ake osankhidwa koma kumene iye wasankha imfa singakhoze kufikako ngati inu mungazindikire mu mwana wankhosa wansembe imfa inali itafikako kale kumeneko imfa inali itabwera kumalo awa chifukwa mwana wankhosa anali atafa imfa inali itayenderako kale ndipo chotero kumene imfa inali itayenderako ndiye Mulungu analonjeza kuti amenewo akanadzakhala malo ake ndiye iye alipoonekera ife tikuona tsopano chimene mwana wankhosa wansembe anali chimene malo amoyo anali pa nthawi imeneyo tsopano kwa ine izi zikutsutsa mikangano yonse Khristu pokhala poonekera pokhala mwana wankhosa wansembe ndiye zimenezo zikutsutsa zipembedzo zonse tizikhulupiriro tonse ziphunzitso zonse zonse zachitchalichi izo zikutsutsa chinthu chonsecho ndiko kulondola pakuti ife tikumupeza apa iye poonekera pakuti iye ndi mawu a Mulungu angwiro osayipitsidwa Yohane Woyera wani anati pachiyambi panali mawu mawu anali ndi Mulungu ndipo mawu anali Mulungu ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu chotero iye ndi mawu a Mulungu osayipitsidwa osandulika thupi akuonetseredwa ndipo izi zilipoonekera ife sitingakhoze kuziphatikira zimenezo kwa mpingo uliwonse pa dziko lapansi lero chipembedzo chilichonse malo aliwonse monga amenewo ife sitingakhoze kuziphatikira zimenezo chifukwa sizili chomwecho ife timayika dzina la Khristu pa chinyumba timachitcha icho mipingo ya Khristu ndi ichi icho kapena chinacho izo sizipanga icho kukhala chomwecho izo sizimachita zimenezo nkomwe koma pamene Mulungu ayika dzina lake pa china chake ndi chimene chimachita izo tsopano mulibemo chilichonse mu Baibulo chimene chingayimire mabungwe athu amakono kupatula Babulo ndicho choyimira chokhacho mu Baibulo cha bungwe lathu lamakono chipembedzo cha bungwe chifukwa chinakhazikitsidwa ndi Nimrod komanso mgwirizano wokakamizidwa pakati pa anthu achipembedzo ndipo ndi zomwe tizikhulupiriro ndi zipembedzo zathu zikuchita lero mgwirizano wokakamiza inu mukhale wa izi kapena mukapanda kutero muli kunja ndipo ife tikubwera tsopano monga mmene ife tikukhoza kuonera kuwakakamizira onse kuti alowe mu mgwirizano umodzi wa izo koma zimenezo ndi malangizo ochita kupangidwa ndi munthu ndipo sizingakhoze kukhalitsa icho sichifuniro cha mulungu iyo si programu ya mulungu zilibe kanthu pomwe anthu angayesere kumanena kuti ndi imeneyo sichoncho ayi izo sizingatheke izo ndizosatheka basi kuti izo zikhale chomwecho mulungu sangayike dzina lake mu chinthu chonga chimenecho chimene chimakana mawu ake zingatheke bwanji mulungu kukhala mu china chake chimene chimakana mawu ake omwe iye sangachite zimenezo chotero ife tikupeza kuti izo sizimaphatikirana ndi mpingo uliwonse methodist baptist presbyteria pentecoste katolika greek orthodox chilichonse chomwe iwo ngakhale iwo simalo a mulungu opembedzerapo panobe tsopano tiyeni timulole mulungu yemwe anapanga lonjezo ili abwere ndipo adzatsimikizire izo kuti ndizoona ndiyo njira yake yochitira izo ngati iye akadali mulungu panobe iye akadali mulungu ngati iye wakhala ali mulungu iye akukhalabe mulungu ndipo tsopano ife tikuona chipembedzo chokakamizidwa ichi chilipoonekera tsopano kuti chikabweretse timagulu tating'ono tonse kuti tilowe mgwirizano umodzi waukulu iwo amazitchula chomwecho ena iwo amakhulupirira izi ndipo ena amakhulupirira mu izo ndipo ena amakana izi ndipo ena amakana izo baibulo linati kodi awiri angayende bwanji limodzi pokhapokha iwo atagwirizana izo sizidzagwira konse ntchito ife tikuyenera kukhala mu mgwirizano ndipo mu mgwirizano ndi chiyani osati mu mgwirizano ndi wina ndi mzake mochuluka monga momwe timayenera kukhalira mu mgwirizano ndi mawu ndi mulungu ndi chimene ife tiyenera kukhala mu mgwirizano nacho tsopano ife tikupeza kuti ndipo mgwirizano wokakamizidwa unayimiriridwa ndi magulu a anthu ku babulo mulungu sangakhoze kuyika dzina lake mu chinthu chonga chimenecho iye sanatero pomkomwe ndipo iye sadzatero konse ngakhale iwo anayeserapo izo iwo amayikamo dzina lawo kuyikamo dzina lake mmenemo koma izo sizili chomwecho koma ife tikuyenera kukapeza pamene iye anayikapo dzina lake pakuti iwo ndiwo malowo ndipo malo okhawo amene iye wapereka kwa khristu kuti azibwera ndi ana okhulupirira ndi kudzamupembedza iye pa malo amenewa kodi malo amenewa angakhale kuti tsopano kuti tiyikire kumbuyo izi ife tikhoza kutenga baibulo lonse kuti tiyikire kumbuyo zimene ine ndikufuna kuyankhula pakuti malo amene iye anawasankha ali mwa khristu mwa yesu khristu iwo ali mwa iyeyo mwana wake mwana wa mulungu yesu khristu chabwino inu munati ine ndimaganiza lemba limawerengeka apa kuti iye anati iye adzasankha malowo ndipo iye adzayika nso lake dzina pa malo amenewo chabwino mwana nthawi zonse amatenga dzina la bambo dzina langa ndine branham chifukwa abambo anga anali abranham ndipo yesu ananena kuti iye anabwera mu dzina la atate ake yohane oyera 5:43 ine ndabwera mu dzina la atate anga ndipo simunandilandira ine chotero pamenepo ndi pamene mulungu anadzayikapo dzina lake pansi pa nsembe ya mwana wake yemwe amenewo ndi malo okhawo operekedwa ndi mulungu pamenepo ndi pamene anthu akhoza kumakumanapo ndi mulungu ndi mwa khristu amenewo ndiwo malo ake operekedwa palibe chipembedzo palibe kachikhulupiriro palibe kanthu kalikonse mulungu walonjeza kuti adzakumanapo mwa yesu yekha ndi momwe iye atadzakumane nawo pakuti ndiwo malo okhawo pamene pali dzina lake ife timamumvanso yesu pamene ine ndikutsatira lemba yohane mutu wa 5 ndi ndime ya 43 iye anati wina adzaza ndipo adzabwera mu dzina lake ndipo iye inu mudzamulandira ife tikhoza kujoina kachikhulupiriro wina ife tikhoza kujoina chipembedzo inu mudzamulandira iye koma pamene inu mumulandira yesu zimakhala zosiyana wina adzabwera ine ndikati ndine wa methodist ndine wa baptist ndine wa presbyteria inu mudzalandira zimenezo bwinobwino koma ine ndabwera mu dzina la atate anga ndikuchita izo zomwe atate ananena kuti ine ndikanadzazichita ndipo inu simukundilandira ine iye anati yohane anabwera ndipo iye anali ndi umboni waukulu koma ine ndili ndi umboni waukulu mwa mulungu kuposa zimene yohane anachita pakuti chimene atate andipatsa ine kuti ndichite izo ine ndidzazichita mawu omwe analembedwa a iye chimene iye akuyenera adzakhale mu tsiku limenelo pakuti iye anali dzina lake anali mulungu mulungu ali ndi maudindo ambirimbiri mulungu ndi udindo payekha amatchedwa yehova ile yehova rafa yehova manase iye amatchedwa rose la sharoni kakombo wa mchigwa nyenyezi ya mawa alfa
Omega, Chiambi ndi mapeto, kena kwa Atate mwana mzimu era, maudindo osiawa. Koma dzina lake, dzina la Mulungu ndilo Yesu Kristu. Uyo dzozedwayo limene lero ndilo dzina lake. Iye anali ndi maudindo ambiri koma dzina limodzi lokhalo. Palibe dzina lina pansi pakumwamba limene linapatsidwa pakati pa munthu limene inu muyenera kuti mupulumutsidwe nalo. Ife tikupeza kuti izi ndi zoona. Komanso ndi chenjezo ili kuti pamene uyu wina adzabwera kuti iye adzabwera mu dzina lake lomwe Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost ndiye na otero, inu mudzamulandira iye, inu mudzaphatikizana naye iye. Koma Khristu akukani iwo amachikana icho. Mnenera anati, tieni tifufuze dzina lake pang'ono pokha. Mnenera anati, dzina lake adzachedwa Emmanuel. Tsopano, Yesaya ananena zimenezo pafupifupi mutu wa 7. Ndiponso mu Mateyu 1:23. Anati, izi zonse zinachitidwa kuti chikakhoze kukwaniritsidwa chimene chinayankhulidwa ndi Ambuye mwa mneneri kuti dzina lake adzachedwa Emmanuel, lomwe ndilo kutanthauzira kwake Mulungu nafe. Emmanuel, ndipo dzina lake anali Yesu, Mulungu nafe, ali ndi dzina la Atate ake. Iye anabwera mu dzina la Atate ake. Pamenepo ndi pamene Mulungu anadzayikapo dzina lake mwa mwana wake. Ndiwo malokhawa amene inu mungamupembedzepo iye, malokhawa amene Mulungu adadzakumane konse ndi inu, ndi mwa mwana ameneyo amene anayimiriridwa ndi mwana wankhosa wa nsembe. Ndipo Mose kudutsa mu chipangano chakale, onse anali kubweretsa zoyimira za chinthu chimodzi chimenecho, kuti malokhawo basi Mulungu okhawo amakomana nawo pansi pa magazi a nsembe. Malokhawo amene iye ankakomana nawo, malokhawo ndi omwe iye akukomanapo nawo lero. Si mu dzina la kachikhulupiriro kapena mu dzina la chipembedzo, dzina la mpingo kapena dzina la gulu kapena dzina la bungwe, koma mu dzina la Yesu Khristu. Ine ndinaziyesapo izo pamene ndinali mnyamata. Ine kawiri kawiri ndinkamvapo za mizimu za ziwanda momwe iye amachitira zinthu. Ndipo ine ndinkadziwa kuti ngati Mulungu alipo kuyenera kuti mdyerekeza alipo, chifukwa Bible limati mdyerekeza alipo. Ndipo iye ndinaganiza ndimamvapo za mizimu izi. Ine ndinapita kwa zina za izo ndinakapeza kuti iwo anali abodza, panalibe kalikonse kwa izo, basi gulu lalikulu lodzipangitsa kukhulupirira. Koma ine ndinapeza kuti kunali ena iwo omwe anali aza mizimu enieni. Ine ndinali pa msasa nthawi ina kumene mtumiki ndi ine tinapita kukawaona iwo mkati umo. Iwo anali atali kwezera tebulo mwamba kuchokera pansi, ndipo linali litakhala pa mabotolo amowa. Ndipo amalitenga tebulo limenelo nkumalitembenuza ilo mbuyo ndi mtsogolo, ndipo gitara kumauluka kudutsa mchipindamo zovala za anthu. Anali nazo izi mchipindamo, anati msinganga uyo anati ine ndikumubetchera aliyense kuti aligwetsere ilo pansi. Amuna awira anati ine ndiligwetsera ilo pansi, iwo anali gwira ilo mozungulira miyendo monga choncho, ndipo anayesera kuligwira ilo, ilo silimatheka. Bwanji, tebulo limenelo linawaponyera iwo pansi. Inu musamango khalapo zungulira, ngati inu simunakhalepo amishonari ndikukhalapo mminda, chinthu chokhacho chimene inu munachidziwa ndi linga lilo basi la mdyerekezi. Ngati inu mungayang'ane kunja kuno pa ena anthu awa akuyenda mmisewu, inu mukhoza kumuona iye. Koma alipo mdyerekezi, ndithu dalipo. Ndipo anthu amapembedza mdyerekezi osadziwa nkomwe chimene iwo akuchita. Iwo amapembedza mdyerekezi mmachalichi, amaphunzitsa ngati chiphunzitso malamulo a munthu, tizikhulupiriro, tizikhulupiriro ndi miyambo. Ndipo ine ndinati, mkazi uyu anandifuwulira ine, ndipo anati, iwo amandiwuza ine kuti ndiwe mlaliki. Ine ndinati, ndineyo. Iye anati, ndiye ngati inu simukutero. Anati, inu mukuganiza chiyani za izi? Ine ndinati, ndi mdyerekezi. Ndipo iye anati, chabwino ndiye ngati inu muli ndi mphamvu zochuluka, muligwetsere ilo pansi. Ine ndinati, ine ndilibe mphamvu iliyonse nkomwe. Ine ndilibe mphamvu, koma ine ndili pano kudzamuyimirira mmodzi. Ine ndinati, Ambuye Yesu, inu munati mu Mariko oyera mutu wa 16, mu dzina langa iwo adzatulutsa ziwanda. Ine ndinati, tsopano kuti mtumiki wanu akhoze kudziwa pamene nkhondo ili patsogolo panga. Ine ndinati, ine ndikulilamulira tebulo limenelo kuti ligwere pansi mu dzina la mpingo oyera. Ndipo ilo linakhala pomwepo. Ine ndinati, ine ndikulilamulira tebulo limenelo kuti ligwere pansi mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Oyera. Ilo linakhala pomwepo. Ine ndinati, ine ndikulilamulira tebulo limenelo kuti ligwere pansi mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo linakhala ngati likufuna kuchoka miyendo folo yonse nkudzamenyetseka pansi. Mu dzina langa iwo adzatulutsa ziwanda. Ndilo dzina la Atate. Iye anayika dzina lake mwa Yesu Khristu. Ndipo mwa iye iye amakumana nawo kuti amupembedze. Mwa iye iye amakumana nawo kuti atulutse ziwanda.
Mwaiye iyama kumana nao kuti achiritse ulwala. Mwaiye iyama kumana nao kuti apulumutse. Mwaiye iyama kumana nao kuti apulumutse adzadzidwe ndi mzimu woyera. Ndiwo malo a Mulungu okhawo okumanirana ndi anthu kuti azimupembedza. Tsopano ife tikupeza kuti Yesu ananenanso zimenezo mawu akuti Yesu amatanthauza Yehova mpulumutsi. Yehova mpulumutsi. Kumbukirani, inu simudzamupembedza Ambuye 5:5. Inu simudzamupembedza Ambuye muzipata zilizonse zimene Ambuye Mulungu akukupatsani inu. Zipata zilizonse simudzamupembedza iye kumeneko. Mulungu anatero mundime ya 5 apa ya Deuteronomy 16. Inu simudzamupembedza iye muzipata zilizonse zimene Ambuye Mulungu akukupatsani inu. Iye wakupatsani zinthu izi kuti zikhale mayesero. Ife tilowa muzimenezo sabata inu Ambuye akalola. Tione ngati Mulungu amabweza mawu ake kapena ayi. Zindikirani, iye anakupatsani inu zipata zimenezo koma musakamupembedza Ambuye muzili zonse za zipata zimenezo chifukwa Ambuye Mulungu wanu sadzakakomana nanu kumeneko koma Ambuye Mulungu wasankha chipata iye wasankha khomo. Yesu ananena mu Yohane woyera mutu wa 10, ine ndine khomo lolowera kukhola la nkhosa. Ine ndine khomo limenelo. Iye ndi Yehova mpulumutsi. Tsopano ife tikhoza kumapitirira apa kwa maola kufotokoza zimenezo. Koma ine ndikutsimikiza kuti inu mukumvetsa zimenezi mwa mmene mukuchitira kuti inu mukuyankhira kwa choonadichi ndi kumawu. Chotero ife sitipita patsogolo paliponse. Inu mukhoza kuzitengera izo kulikonse kumene inu mungafune. Kulikonse kumene inu mungadzere ngati icho chili choonadi, icho chidzagwera molunjika mu mzere ndi mawu ena onsewo. Inu simungalipangitse Baibulo kunena chinthu china pa malo ena ndi china chakenso pena. Izo ndizosiyana ndi zimene yananena poyamba. Izo ziyenera kukhala zofanana nthawi zonse. Ine ndikulumpha malemba ambiri apa pa izi basi chifukwa chakuti ine ndikuona kuti nthawi yatha ndipo Mulungu wathu ndiwo ali ndi msonkhano pano usiku uno ndipo ife tikufuna kupempherera odwala ndi zimenezo ndipo fufuzani bile ngati iwo ali ndi makadi ena apemphero. Kulibe msonkhano zabwino 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 chabwino. Tsopano tiyeni tipeze izo chabwino chabwino. Ife tikudalira kuti Ambuye amudalitsa dona uyu chifukwa cha izi. Potilola ife kukhala ndi malowa potipatsa ife nthawi iyi. Alipo maomboni ambiri otsimikizira kuti Yesu ndiye malo. Iye ndi chipata, iye ndi dzina, ndipo njira yokhayo yoperekedwa imene Mulungu ali nayo kuti munthu azikumana naye mukupembedza. Iye ndiye njira, choonadi, moyo, chipata, khomo, Alpha, Omega, chiyambi ndi mapeto, Rose la Sharoni, kakombo wa mchigwa, nyenyezi ya mawa, Alpha, Omega, iye ali zonsezo, chinthu chonse secho kuchika pamodzi. Iye ali ziwiri zonsezo, buzu ndi mphukira ya Davide, nyenyezi yowala ya mmawa. Mwa iye mukukhala chidzalo cha Mulungu mthupi. Mene ife tikakhala mmenemo timakhala ana amuna ndi akazi kwa Mulungu, mu Mulungu wa Mulungu. Inde monga ana amuna ndi akazi ife timakhala mbanja ngati mukhala mmenemo. Tsopano ife timalowamo chotani mmalo apamwambawa kuti tizikapembedzamo? Ndilofunso lotsatira. Kodi ife timalowa chotani mmalo amenewa ngati Yesu ndiye malowo? Iye ndiye dzina la Mulungu, iye ndiye malo opembedzera Mulungu, ndipo iye ndiye khomo lokhalo la khola la nkhosa, ndipo ife tikufuna kuti tipeze momwe ife timalowera mwa iye pamenepo. Tsopano ngati inu mukulowa pakhomopo, inde mumalowa monga banja, monga ife timayankhulira tsiku lina kapena pakadzutsa zokhudza nkhosa yaing'ono kuti Mulungu samatseka chitseko mpaka yatapeza kamwana ka nkhosa kotsiriza kameneko ndipo nkumubweretsa iye mkati. Ngati inu mulowa ndiye inu mumadzakhala banja, ndinu banja la Mulungu pamene inu mwabwera mwa Mulungu. Koma inu simungakhale banja la Mulungu ndi kukhala wa Presbyteria, Methodist, Baptist ndi Pentecost. Inu simungathe kuchita zimenezo. Inu mukuyenera kubwera mwa Yesu Khristu. Chabwino inu mukuti ife tinachita zimenezo. Ife tiona ngati inu munachita zimenezo. Tiyeni tione zimene Bible limanena tsopano. Ife tikupeza mu Akorinto yamba mutu wa 12, Bible linati mwa mzimu umodzi ife tonse timabatizidwa kulowa muthupi limodzi. Ife timabatizidwa kulowa muthupi la Khristu mwa mzimu woyera umodzi. Ife sitimakankhidwiramo mmenemo, ife sitimajoina mmenemo, ife sitimabatizidwa ndi madzi polowa. Ife timabatizidwa ndi mzimu woyera kulowa muthupi la Yesu Khristu. Zimatenga nthawi yayitali bwanji mukafika mmenemo kufikira inu mutachita kusamvera. Aefeso 4:30 amati musaukwitse mzimu woyera wa Mulungu umene inu munasindikizidwa nawo kufikira tsiku la chiwombolo chanu.
Mutusane ndiye yosati ine ndizomwe ilo likunena ine ndikuwerenga izo chabwino inu munasindikizidwa kufikira tsiku la chombolo chanu kufikira tsiku limene Yesu adzadzera inu ndiye taganizani za izo pamenepo ndiye kuti simulinoka ndinu cholengedwa chatsopano kapena chigriki pamenepo zikutandauza cholengedwa chatsopano inu mwalengedwanso mwatsopano mphamvu ya Mulungu imabwera pa inu ndipo inu mumadzalengedwa cholengedwa chatsopano zimene zimabweretsa umunthu wathunthu wonse umunthu wauzimu ndi chilichonse kukhala chomvera mawu a Mulungu osati njira ina inu munganene bwanji kuti ndinu mkhilisitu ndipo nkusamvera mawu ake mu chinthu chimodzi aliyense amene sanamvelera muloli limodzi gawo limodzi la iwo anali wochimwira onse a iwo aliyense yesu anati munthu sadzakhala moyo ndi mkati okha koma ndi mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa mulungu osati gawo chabe la mawu mawu aliwonse amene iye ananena mu chivumbulutso mutu wa 22 aliyense amene adzachotse mawu amodzi mu buku ili kapena adzawonjezera mawu amodzi kwa ilo lake gawo lake lidzachotsedwa mu buku la moyo ife sitikuyenera kuchotsera mu baibulo kapena kuwonjezera kwa ilo tizingonena zomwe ilo likunena ndipo mu akorinto oyamba 12 ilo linati mwa mzimu umodzi ife tonse timabatizidwa kulowa mu thupi limodzi tsopano mutatha kukhala mu thupi ili aroma 8:1 anati chotero palibe kutsutsidwa tsopano kwa iwo amene ali mwa khristu yesu amene samayenda monga mwa thupi koma monga mwa mzimu alipo malo amene sipamakhala kutsutsidwa kaya inu mupita kumpingwa Methodist Baptist Presbyteria kuli konse kumene kuko kuli ngati inu muli mwa Khristu inu mumakhala cholengedwa chatsopano ndipo simumakhala kutsutsidwa mwa inu palibepo paliponse amenewo ndiwo malo osonkhanira napo a Mulungu ndi pamene Mulungu amakumana ndi opembedzayo pamenepo ndi pamene inu mumawerengedwa kuti ndinu cholengedwa chatsopano pakuti iwo amafa ku zinthu za dziko lapansi iwo amakhala moyo mwa iye kukhalapo kwa moyo kwa Mulungu kumakhala ndiwo tsiku ndi tsiku iye amakhala moyo mwa iwo kudutsa mʼbado uliwonse umene umabwera pamenepo kudutsa mu baibulo pamene munthu akwaniritsa zofuna za Mulungu amabwera pa malo amene iye anawapereka mu mawu ake olembedwa tsiku limenelo Mulungu amadzamupanga munthu ameneyo kukhala cholengedwa chatsopano ndipo samakhala ndi kutsutsidwa yang'anani pa Yobu kodi ine ndikukugonthetsani inu mmene ine ndikuchitira pa zoyankhulira izi ine ndikupepesa za izo ine ndikudziwa ndikuphokoseraku mkati muno ine ndikuzimva izo pano ine mwini koma taonani Yobu mosalabadira kanthu kuti ndi anthu angati omwe amayesera kuti amuweruze iye ndi angati omwe amati iye walakwitsa iye anali akusunga lamulo la Mulungu mwa nsembe yopyerezayo iye ankadziwa kuti iye anali olungamitsidwa chifukwa iye anali akusunga malamulo a Mulungu ndi mmene iye amalungamitsidwira chifukwa anali akuchita zinthu zimene Mulungu amafuna kuti iye azichita kukhalapo kwa moyo kwa Mulungu kumawalitsa usana tsiku lilonse kuchokera ku imfa ya chizikhulupiriro ndipo mpaka ku moyo ndi kumawa tsikulo tsopano Mulungu ali ndi zinthu zimene iye amachita monga duwala ling'ono monga ine ndinanenera mmawa wina pakadzutsa pamene mbewu ifika kukuwala imayamba kukula iyo imamwa kuchokera kukasupe wa Mulungu imangokankhira mmwamba mpaka itafika ku gawo la mphukira imakwera kufika pa duwa kukwera kufika pa maruwa tsopano ife tikupeza kuti pamene ife tiyamba ndi Khristu ife timakula mwa njira yomweyo chifukwa ife timakula mu chisomo ndi molemekeza Mulungu dongosolo lokhalo loperekedwa ndi Mulungu la mʼbado uliwonse ndi mawu ake mwana wake anabwera ndipo anadzaonetsera lonjezo lililonse limene linalonjezedwa kwa mʼbado wake aneneli onse amabwera ndendende pa nthawi yake iwo anali mawu a Mulungu akukhala moyo pa dziko lapansi iwo anali mawu Yesu ananena kuti iwo anali milungu Yesu amawatcha aneneli amenewo milungu mwamuna anakumana ndine pa msonkhano womaliza umene ine ndinali nawo anati ndinu wophunzira zawo Mulungu wosauka ndipo ine ndinati ine sindimadzinenera kukhala mmodzi ine ndinati mawu samabwera kwa zawo Mulungu zimatero mawu amabwera kugona ine ndinati zawo Mulungu zokha zimadza kwa zawo Mulungu koma ine ndinati ife tikuyankhula zokhudza china chakenso tsopano ife tikupeza kuti mumbado uliwonse pamene Mulungu anena kuti chinthu china chake chidzachitika apapa mabwera munthu ameneyo motsatira ndipo amadzaonetsera izo apapa mabwera anthu ameneyo motsatira ndipo amadzakhala moyo zimenezo ameneyo anali Mulungu mwini wake akukhala moyo mwa anthu chifukwa kunali kuyankha kwa mawu ake tsopano
njira yokhala yoperekedwa ndi mulungu ndi dongosolo lokhala loperekedwa lero ndi mwana wake kupyolera mu mawu ake a mʼbado uno ofulumizitsidwa ndi mzimu wa moyo wake ofulumizitsidwa tsopano tili ndi masukulu akuluakulu a zawu mulungu ndipo nthawi zambiri pamene ife tichita zimenezo palibe chotsutsa izo ndithudi ayi koma inu mwaona pamene inu mutenga sukulu ya zawu mulungu yesu anati mu yohane woyera folo nthawi ikubwera ndipo tsopano ili pamene mulungu pokhala mzimu adzapembedzedwa mu mzimu ndi mchoonadi tsopano anthu ena ali ndi mzimu alibe choonadi ena ali ndi choonadi alibe mzimu chotero izo zili chimodzimodzi ngati ife titakhala ndi galimoto yayikulu ife tikupita kwina kwake mu Cadillac ndipo ma Cadillac onsewo ndi opangidwa mofanana ndipo nkuwakankhira iwo uko ndipo ife mpaka ku mathanki ndipo ife nkuwadzadzitsa awiri onsewo mafuta ndipo inu nkumaliza ndi kuliza imodzi chabwino inu nkuyang'ana panja nkuti mpandowo uli bwino chongolero ndi chokongola chili ndi zokongoletsera za diamond pa icho ndipo ya mtengo wapatali itayima yokongola oh inu nkukhala kumbuyo ndikugonako ndipo zinthu zambiri zomwe inu mukanakhoza kuchita iliyonse koma mwaona imodzi ya izo onsewo ali ndi zimango zolondola koma imodzi ya iwo ili ndi mphamvu inu mwaona inu mukhoza kudziwa zimangozo koma zimatengera mphamvu kuti ilize zimangozo kuti izo zigwire ntchito ndipo ndilo limene lili vuto ndi mpingo lero ife tadzadza ndi zawu mulungu opanda mphamvu mwa izo uko mkulondola mukuona mwakuyankhula kwina inu mumayenera kukhala ndi kuthetheka kwa mafuta kapena mafuta awo sali kanthu iwo sali abwino nkomwe kuposa madzi bola ngati iwo sangathe kuyatsa moto chotero ndi mmene zimakhalira zibe kanthu kuti ife tikuphunzitsidwa mwabwino chotani kuti tikukhulupirira mwabwino chotani ndi mochuluka momwe timanenera kuti baibulo ndiloona ndipo ife timalikhulupirira lonselo kuti ndiloona izo ziyenera kukhala mphamvu ziyenera kukhala pamenepo kuyatsako kuti ziyatse mawu amenewo pa moto kuti ziwapangitse kuyamba kugudubuzika iwo akuyenera kukhala nazo zimenezo ngati inu simutero chali chicho chimangokhala du galimoto imangokhala du inu mudzakhala du koma zilibe kanthu ndi mochuluka bwanji mungati ine ndikumva chisoni ine ndimakhulupirira mawu aliwonse a iwo inu muyenera kukhala ndi china chake choti chiyatse izo kuti chipangitse mphamvu 100 zimenezo kuti ziyambe kuwombera ndipo mpingo waukulu wa mulungu uyamba kusuntha izo ziyenera kutengera mphamvu ndi zimango palibe cholakwika ndi zimangozo koma kusowekera kwa mphamvu ndipo ine ndikuganiza ndilo limene lili vuto la mpingo lero ife tikusowekera mphamvu imeneyo kuti tikanikizire mawu awa ndi kuwapangitsa iwo kukhala amoyo kwa tsiku lino Martin Luther anali ndi zimango ndi mphamvu za tsiku lake John Wesley anali nazo izo za tsiku lake Achipentekosti anali nazo izo za tsiku lawo nanga bwanji tsiku lathu ino ndi nthawi ina mpingo uyenera kufika pokhwima kwathunthu tsopano utakonzeka kupita kwakumana ndi khristu ndi kuonetsera kwa mdalitso uliwonse umene iye analonjeza mu baibulo kumagwira ntchito mu thupi limodzi lalikulu limenelo momwe iye analonjeza kuti iye azidzakumana ndi anthu ndi kumapembedzedwamo mu mpingo wake waukulu uwu koma inu mwaona ife timatumiza ana athu ku sukulu ife timaphunzira kuwerenga kulemba masamu mbiri yakale yonse ya aneneli ndi chilichonse zimenezo ndi zabwino koma pokhapokha inu mutakhala ndi china chake kumbuyo kwake oh inu mukuti chabwino ine ndinafula ine ndinayankhula ndi malilime zimenezo ndi zabwino ine ndimakhulupirira zimenezo inenso koma zimenezo sizimene ine ndikunena pano onani mudzatero iyo idzaphulika inu mukuti phapha phuphu monga galimoto yakale imene kuyesera kuti ilile inu mukuti eya ine ndimakhulupirira izi ine ndimakhulupirira izo naneso koma pamene izo zifika ku izi masiku amenewo oh ayi ayi iye ndi zimphamvu 100 mbale ali ndi mtundu wa genereta yoyenera kumbuyo kwake iyo idzayatsa mawu aliwonse a mulungu kulonjezo lake uko nkulondola ndilo limene lili vuto ndi ife lero ife tatsala pang'ono kufika poyima ife timafuna kukhulupirira izi kukhulupirira izo ine ndikanena china chake za izi chabwino ine sindikudziwa chabwino baibulo linanena chomwecho izo zikukhazikitsa izo ngati mulungu ananena chomwecho izo zili pamenepo kuti zichitidwe ngati ife ngati izo ndi zomwe mulungu anati tichite ife tikuyenera kuchita zimenezo ingokhalani pamenepo kufikira mulungu atayatsa izo ndipo molunjika inu muyambe kuthamanga ndiye kachiwiri inu muona ngati inu simutero mukhala ndi mapulagi onse atafuchilira ndipo chotero ife tikusowa china chosiyana ife tikusowa china chake choti chitiyatse ife ndiye zindikirani sikuti iye amangobwera umo mwa mzimu woyera ndi kuphunzira kwa mawu ake iye amawaonetsera mawu amenewo
Sobano kumbukirani, aneneri ama kurupidira mahu. Iwa amalandira mawa mulungu, ndipo mulungu mzimu oyera, ama kwela mayo, ndipo ama zaya salonjezo limenero, ndipo ama zali bangisa ilo kuchitika. Oh my, ndana amenanga tutse zimenezo. Yesu anati, ndana anga ndituse ineza chimo. Chimo ndipusa kurupidira. Chili chonse mulungu analemba, ndi chili chonse chimena anenerana nena, ndine yanko. Chimene iwa ananena, kuti ine ndizachita, ine ndizachita. Iya anabwela angati neneri, mwana wa muntu. Ndizo ndende zimene ya anali. Ndizimene ye anatsimikizira kukhala. Iye anali. Chifukwa chani. Zimphamvu zinali pamenepo kuti ziyatse makina. Iye anali makina mwana mwini wake. Ndipo Atate anali zimphamvu zake. Sina amene ndikuchita ntchitozi. Ndi Atate anga amene akukhala mwa ine. Iye akuyatsa mphamvu zi. Ndipo akuchipangitsa chinthucho kuti chiyambe kusunthira mtsogolo. Iye akuzipangitsa izo kuti zichitike. Ndiliti limene ine ndinanenapo chilichonse. Monga Samuel ananena nthawi ina kwa anthu. Kodi ine ndinayamba ndakuwuzanipo chilichonse mu dzina la Ambuye. Kwa machimene china fikapo zachitika, mukuona, diliti limene nendina ambanda napo izi, ndipo diliti limene izo sizina zachitike. Oh, inu zimene inu mumatiuza ife zima kwa nilitidwa, koma ife tikufuna mfumu muli monse. Ndimomo izo zilili lelo, anthu amafuna kugwiri tsitsa malingaliro awo panda pake, iwa amafuna kugwiri tsitsa tizikhulupiriro tawo, iwa amafuna kugwiri tsitsa izi. Ndiye nkumakamba za chitsimutso mtsiku lathu, ife tingakhale bwanji ndi chitsimutso pamene zonsezo zasokonezeka mmene izo zililimu. Mafuta othiridwa madzi ndi zina zonse zomwe zili mmenemo, mitundu yonse ya zotsukira ndi zinthu zonse zamakono izi zomwe zasakanikirana mmenemo. Ine ndinali kubwera chotsika msewu tsiku lina, ndipo iwo anati mtundu wina wa zotsukira zamakono, anati inu simukuyenera kumatsuka mbale, chinthu chokha chomwe muyenera kuchita ndi kuvika izo mmenemo ndi kuzivulamo. Ine ndinaganiza, ine ndikakhala ngwazi ku nyumba kwanga, ine ndipita ndikukadzigulira bokosi la zimbizi. Ndipo ine ndinati kwa mkazanga, chokapo okondedwa, ndisiye ine nditsuke mbalezo. Ine ndinaganiza mnyamata, anyamata amene wakudziwa zimene wakuyankhula, asansa amenewo. Ine ndimuonetsa iye kachitidwe kake, ine nditero, iyazipanga kufikira iye atachimvetsa ichi. Zimene ine ndikuchitazi, kungozinyika izo ndikuzitulutsamo izo, ndizo zonse zimene iwe ukuyenera kuchita. Ana analata jamazira apa chakudya chakadzutsa. Ndipo ine ndinatsanulira zotsukira izi mmenemo, ndipo ndinazinyika izo mmenemo ndikuzitulutsamo izo, ndipo nkuzinyikaso izo mmenemo ndikuzitulutsamo izo, izo zinali ndi mazirabe. Inde bwana, ine sindimakhulupirira chilichonse chimene ine ndimachimva pa television panonso. Ayi bwana, ayi ndithudi. Ndi chifukwa chake ine sindimakhulupirira kuti kachitidwe kalikonse kopangidwa ndi munthu kangaime, Mulungu ali nayo njira imodzi yoperekedwa, si Methodist, Baptist, Presbyteria, koma ndi Yesu Khristu tomwe kubadwa kwatsopano kukhulupirira Bible limenelo. Ndiyo njira yoperekedwa ndi Mulungu, ndipo njira yokhayo imene iye ali nayo, ndi mwa Yesu Khristu mwana wake. Ndipo mwa mwana wake iye anayikamo dzina lake, dzina la Mulungu ndi Yesu, chifukwa iye anabwera mu dzina la Atate ake. Ndipo chotero limenelo lidzakhala dzina la Mulungu, chifukwa iye anali Mulungu. Tsopano zindikirani, pamene mphamvu yayikulu yosuntha iya Mulungu ibwera mwa mwana wa Mulungu, iyo imamufulumizitsa iye, mzimu wa moyo umalowa mwa iye. Ndiye kodi iyo imachita chiyani? Iyo imawakhazika iwo mmalo a mwamba pakali pano. Osati iwo adzakhala, ife tili tsopano. Tsopano ife taukakale, mphamvu ndi makina zapita kukagwira ntchito zatifulumizitsa ife, ndipo ife tafulumizitsidwira kukalowa mukukhalapo kwa Mulungu, kumene kuli mzimu wake. Ndipo tsopano ife takhala pamodzi mu malo a mwamba mwa Khristu Yesu. Mwa Khristu Yesu takhala mmenemo mpando waukulu wa umene wayatsidwa kale, waukitsidwa kwa akufa, ndife gawo la izo. Ngati ndinu gawo la mkwatibwi, inu muli chifukwa mkwatibwi ndi gawo la mkwati, inu mukudziwa. Chotero ife tikupeza kuti ndi chinthu chomwecho, ndipo iye adzachita ndende basi zomwe zinanenedweratu kuti iye adzazichita mu tsiku lino. Iye sadzakhala wa Laodikaya, osati mwa njira ina iliyonse wofunda, koma iye adzakhala pa moto kwa Mulungu. Iye adzakhala akusunthira chitsogolo mu mzimu wa Mulungu. Tsopano ife tikuyang'ana apa tsopano kuti tipeze. Tsopano tiyeni ife, tsopano pa nthawi yomwe izo zikuchitika, kuti izi zikutikhudza ife. Ndipo pamene ife tinali akufa nthawi ina mu tchimo ndi mkulakwa, zolakwitsa iye ife tafulumizitsidwa limodzi ku mawu ake a mbado uno. Tsopano tiyeni ife tiganizire zakalekale, mu nthawi zakale za wina wake amene anafulumizitsidwa ndi mawawa, basi ife tisanakhale ndi msonkhano wa pemphero wa odwala. Tiyeni titenge anthu angapo, tipenye makhalidwe awo. tieni kuti mutenge munthu apa yemwe anasunga mawonse a Mulungu mbuyo ku chipangano chakale dzina lake Enoki. Iye anafulumizitsidwa kwambiri ndi mawu a Mulungu mpaka kuti iye anali ndi umboni kuti iye anamukondweretsa Mulungu. Panalibe chinthu chimodzi chimene Mulungu anamulamulira Enoki kuti achite koma chimene iye anachita. Ine ndikudabwa kuti ndi Enoki angati akhala pano madzulo ano. Kuti ngati mukudziwa kuti zili mu mawu a Mulungu. Ndi angati ayima akazodula tsitsi omwe mungadzitchule nokha kuti ndi a Enoki. Maona, maona, ndipo mukudziwa kuti Mulungu amatsutsa zimenezo. Ndi angati amuna inu amene mumawalola akazi amenewo kuti azichita zimenezo, amene mungadzitche nokha kuti ndinu Enoki. Oh my, ndicho chinthu chimodzi basi. Nanga bwanji ma thousands, ndipo ife timazipondeleza pansi ndikumati ndine waichi ndipo ndine waicho. Inu mukhoza kukhala wa zimenezo koma mpaka inu mutadzabwera pamalo operekedwa ndi Mulungu ndipo inu simungalowe mmenemo pokhapokha mutakhala gawo la mawu amenewo ndipo mukakhala gawo la iwo inu mumasanduka onse aiwo omvera onsewo. Zindikirani ife tili nazo izi pano zomwe Bible limazitcha mawu a Mulungu ndipo amene ndi mawu a Mulungu. Sopano ife tikupeza kuti Enoki anabwera munjira yoperekedwa ndi Mulungu ndi mawu ake ndipo anayenda zaka 500 ndipo anamkondweretsa iye ndipo ife tikupeza kuti zimangozo zinali zangwiro kwambiri mwa iye mwakuti pamene mphamvu zinayamba kugwira ntchito mu injini izo zinangomuchotsa iye pa dziko lapansi iye anakwera ndege yoyamba chimodzimodzi kumapita kumwamba kugwira ntchito pa zimango ndi mphamvu ya Mulungu. Mulungu limodzi iye anasowapo chifukwa Mulungu anamuchotsa iye pa dziko lapansi osafa ndizo ndende kulondola iye anali kuyenda munjira yoperekedwa ndi Mulungu. Chinthu chomwechomwecho ife tikuchipeza pa Eliya. Eliya wachikulire anali atawakalipira ambiri ankhope zopentedwa ajaji na Yezebeli ndi mametedwe awo ndi zina zotero zimene iwo anali kugwiritsa ntchito tsiku limenelo. Bambo okalambayo anali atakhala moyo wake wonse akungotsutsa tchimo pakati pa akazi amenewo chifukwa iwo anali ndi mkazi Yezebeli kumeneko kuti azitsogolera zochitikazo. Chimodzimodzi basi monga Hollywood yanu ili nazo ndipo yawapiringiza alongo onse mmenemo uko ndipo Yezebeli akadali moyobe iwokhoza kungoyang'ana pozungulira ndipo iwokhoza kuona kuti iye akutero ndipo iye akadali ndi mphamvu zazikulu nayenso. Tsopano ife tikupeza kuti munthu wachikulireyo pokhala neneri iye analata chitembelera chinthu chimenecho ndi chilichonse anakhala mwangwiro muchifuniro cha Mulungu pamene alalikena onse anafoka iye anakhala pomwepo ndiwo ndipo tsiku lina iye anatopa kwambiri mwakuti Mulungu anatumiza galeta kuchokera kumwamba ndi akavalo a moto ndipo anadzamutengera iye mmwamba iye analata khuta kwambiri mphamvu yofulumizitsa imeneyo. Tangoganizani ndi mawu a Mulungu mu mtima mwake iye anakhuta kwambiri mphamvu yofulumizitsa imeneyo imene inamufulumizitsa iye. Ngati mzimu wa Mulungu iye ine ndikukhulupirira kuti timapeza mu Aroma 11 kapena 1:11 ngati iwo amati ngati mzimu kapena Aroma 8:11 ndi pamenepo ngati mzimu umene unamukitsa Yesu kwa akufa ukhala mwa inu iwo udzafulumizitsanso matupi anu achivundi. Ngati mzimu umene unamukitsa Yesu kwa akufa ngati iwo utakhala mwa inu iwo udzafulumizitsanso matupi anu achivundi. Wafulumizitsa iwo kodi mawu akuti quick amatanthauza chani? Mawu achi Greek amatanthauza kubwezeretsa kumoyo pambuyo pa imfa. Haleluya! Ndi chimenecho chipata chopembedzerapo. Kupembedza mu mzimu ndi muchoonadi zimango ndi mphamvu pamodzi. Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza? Ngati mzimu umene unaukitsa Yesu kwa akufa ukhala mwa inu, iwo udzafulumizitsa, udzapangitsa kukhala moyo matupi anu achivundi chifukwa iwo ndi moyo kale. Ndipo pamene iwo ubwera muthupi lanu, iwo udzabweretsa thupi lanu lonse kumvera kwa iwo. Kumvera chiyani? Mawu a Mulungu. Ngati iwo akhala mwa inu. Tsopano ngati chili china chake mwa inu chikukuzani inu chabwino amene anali masiku apitawo ndipo Marko 16 siwoona ndipo lingaliro la Pentecost licha la ubatizo wa mzimu woyera umenewo si mzimu wa Mulungu mwa inu. Ine sindikusamala momwe mwaphunzitsidwira bwino inu umenewo si mzimu wa Mulungu. Inu mukuti chabwino amayi anga anali aizi ndipo bambo anga akudutsa mzakazi ndi chimene wanga. Chilichonse chimene inu mukufuna kunena za abale anu ndi zina zotero zimenezo zikhoza kukhala kuti zonsezo zinali zabwino ndiwo koma izo si za inu. Mwaona inu mukuyenera tsiku lino kuti mulowe mwa Khristu Yesu kwa mbado uno ndi lonjezo limene lapangidwira mbado uno. Zindikirani Ife tikupeza kuti mphamvu yofulumizitsa yaikulu iyi inamukhudza Enoki, iyo inamufulumizitsa iye ndipo anapita kwawo wopanda kufa. Iyo inamukhudza Eliya, inamufulumizitsa iye mpaka iye anapita kwawo wopanda kufa. Ife tikupeza kuti wolowa mmalo wake anali Elisha, yemwe ali woyimira pamenepo wa Khristu ndi mpingo. Elisha, Eliya anachita zozizwitsa zinayi, ndipo Elisha anachita zozizwitsa zisanu ndi zitatu. Iye anali nawo magawo awiri monga anatsanuliridwa pa mpingo. Kenako iyo anali ndi munthu wakufa anamuponyera iye mafupa ake. Ndipo iye anadzakhala moyo. Mphamvu yofulumizitsa imeneyo inali mmanda ndi iye. Inu simungathe nthawi zonse makhala pamenepo, pamene inu mupeza mphamvu yofulumizitsa imeneyo ya Mulungu kufulumizitsidwa ndi iye tsopano. Tsopano, kumbukirani mwa Khristu ndife nofu wa nofu wake, fupa la mafupa ake. Pamene Mulungu anamuvulaza Khristu pa Kavale, iye anavulazidwa chifukwa cha ine ndi inu. Ife tili nofu wa nofu wake, ndi fupa lake, thupi la thupi lake, dzina lake, mkwatibu wa iye. Mwaona, ife tili mwa iye, ife ndi nofu wake, ndi mafupa ake. Ndipo Mulungu watidzutsa kale ife, mwakuyankhula kwina. Mphamvu yofulumizitsa imene inatiukitsa ife kuchokera kumoyo wa tchimo ndi kudzasintha umunthu wathu, iyo mwakuyankhula kwina yatidzutsa ife mwa Khristu Yesu, imene chiukitsiro chidzatibweretsa ife mukukhwima kwathunthu. Tsopano kumbukirani, ife tinafa mu dzina lathu lomwe, tinayikidwa mʼmanda ndipo tinaukitsidwa mwa lake. Maona, ife sitilinso aife eni. Mwayemwe dzina lalikulu lija la Yesu Khristu limene Bible linanena chapa mu Efeso 1:21 kuti mabanja onse awili kumwamba ndi padziko lapansi amatchulidwa ndi dzina limenelo. Kuti pamene Mulungu anayika dzina lake, ndilo dzina la banja kumwamba, ndilo dzina la banja padziko lapansi. Ndipo ife timakhala mwa Yesu Khristu mwa ubatizo wa uzimu, osati mwa madzi, mwa mzimu. Ife timabatizidwa kulowa mu thupi limodzi limene lili Khristu, malo opembedzerapo. Ndiye pokhala mmenemo ife tikukhala pa malo awa zili ngati chikalata cha umwini. Inu mukuti ine ndinagula malo, iwo si anu mpaka mutakhala ndi umwini. Koma ngati inu muli ndi umwini, izo zikusonyeza kuti chilichonse chomwe chinali chotsutsana ndi nthaka imeneyo chalandidwapo. Ndiyeno pamene inu mwadzakhala mkhristu Khristu ndi kumulandira Khristu kukhala mpulumutsi wanu, kenako pamene Mulungu atumiza chikalata, izo zikusonyeza kuti zilibe kanthu zomwe abambo anu anachita, amayi anu anachita, zomwe wina aliyense anachita. Amayi anu, abambo anu, mwina mwaka anali zidakwa achiwerewere, chilichonse chomwe icho chinali, tchimo lililonse lachotsedwapo. Inu muli ndi chikalata cha umwini, palibe chomwe chingakulepheretseni pamenepo. Ndipo onani, chilichonse chimene chili pa malo amenewo ndi chanu. Amen. Ndipo pamene inu mukhala mwa Khristu Yesu, mwa ubatizo wa mzimu woyera, mphatso iliyonse ya Mulungu ndi ya mu mpingo. Amen. Ndi chikalata cha umboni cha umwini. Inu ndi zanu, ndi zainuyo. Izo zimafulumizitsa matupi anu achivundi. Oh my, ngati ife tingaganizire za zimenezo. Tiyeni ife tiyang'ane pa okhulupirika aja pa Pentekosite. Iwo onse anali mchipinda chapa mwamba kumeneko, ndipo iwo onse anali ndi mantha. Iwo anali nawo umwini chabwino, koma iwo ankachita mantha. Ndipo nthawi yomweyo kunadzamveka mkokomo wochokera kumwamba, chikalata chotumizidwa kwa iwo ngati mphepo ya mkuntho ya mphamvu inadzadzadza chipinda chonsecho pamene iwo anali atakhala. Ndipo iwo anafulumizitsidwa kwambiri ndi iyo mpaka manthawo onse anali mmodzi wa iwo anali wa mantha, mpaka kuti anachita kukana kuti sanali mfarisi kapena kuti sanali msaduki apobe. Koma pamene mzimu woyera umene unadzagwa ndi kumubatiza iye kulowa mwa Yesu Khristu, iye anadzakhala nofu wa nofu wake, fupa lake, mawa mawa wake. Iye anadzakhala cholengedwa chatsopano. Iye anadzakhala munthu watsopano. Iyo inafulumizitsa thupi lake. Taonani chimene iwo umachita, chimene iwo ungachite kwa inu pamene iwo ubwera mmenemo. Iwo suma kupangitsani inu kuti mupite kukanena kuti ndine wa Methodist, ndine wa Baptist. Oh, ine ndikudziwa kuti sindimayenera kusuta, ine sindimayenera kukhala ndi izi, ine sindikuyenera kuvala zovala za mtundu, ine sindikuyenera kuchita izi, ine sindikuyenera kuchita izo. Iwo umakufulumizitsani inu mpaka inu muyenera kuti muzichita zimenezo. Iwo mafulumizitsa matupi anu achivundi. Taonani, iwo unafulumizitsa matupi awo mpaka iwo anawulukira moyandikira kwambiri ndi kumwamba, kufikira kuti iwo unafulumizitsa thupi lawo kuti ayankhule mu chineneyo chimene iwo analasa na chimvepo mkale lomwe. Iwo unafulumizitsa matupi awo anayankhula mu chinenero chatsopano chakumwamba. Iwo anafulumizitsidwira mukukhala kwa Mulungu mwa ubatizo wa mzimu woyera mphamvu yofulumizitsa ya Mulungu inawabatizira iwo kulowa muchimenecho. Iwo anali pamalo opembedzerapo pamenepo. Iwo anafika pamalo amene iwo akanakhoza kupembedza. Sanhedrin kapena china chilichonse sizikanakhoza kuwasokoneza iwo chifukwa iwo anafulumizitsidwa. Iwo anali anthu atsopano. Zimenezo zinachitika iwo atatha kubatizidwa. Tamaonani Stefano wang'ono. Iye anabwera munjira yoperekedwa ndi Mulungu. Anafulumizitsidwa ndi mphamvu ya Mulungu. Anabwera pachipata njira yoperekedwa ndi Mulungu. Ndipo ngakhale pamene iwo anapita kuti akamuphe iye, anamugenda iye mpaka anafa. Iye anati, ine ndikuona kumwamba kutatseguka. Yesu atayimirira padzanja la manja la Mulungu. Imeneyo ndi mphamvu yofulumizitsa. Iye anafulumizitsidwira mwamba anakalowa muchifuwa chake. Pamenepo panali Filipo, winanso wodzaza ndi mphamvu yofulumizitsa. Ife tikupeza iye ali kumeneko ku Samaria akuchititsa chitsitsimutso chachikulu. Mphamvu yofulumizitsa ya ikulu iyi atatha kukhala mwa Khristu inabwera kumene iye anali nawo zipi za anthu akumvetsera iye. Ndipo iye anati, tsopano choka kuno Filipo, ine ndikufuna kuti iwe upite ku chipululu ichi Gaza kuno. Ine ndili naye munthu kumeneko ndikufuna kuti iwe ukakumane naye. Ndipo analibefuso mkomwe. Iye analata kuta mphamvu yofulumizitsa imeneyo. Iye anali mwa Khristu. Iye anali pamalo operekedwa kumene Mulungu amakhoza kuyankhula naye iye. Mulungu ankayankhula naye iye panalibenso kukayikira kuti chabwino. Iye anayankhula ndi ine ndipo anandiwuza kuti ine ndichiritsidwa, koma ine sindikudziwa tsopano. Ine ndikumva kupweteka kwambiri lero. Oh my, chabwino. Iye anandiwuza ine kuti ndinali ndi mzimu woyera, ndipo nthawi zina ndithudi ine ndimakayikira zimenezo. Filipo ankadziwa ndende liwu la Mulungu chifukwa iye anali atabwera mwa njira yoperekedwa ndi Mulungu. Iye sanamukayikire Mulungu kumati chabwino, Mulungu ine ndili nawo ochuluka apa, ine ndiyenera kuti ndiyime, ine ndiyenera kuti ndionane ndi woyang'anira boma, ine ndisanachite izi, ine ndiyenera kuti ndipite ndikayankhulane ndi a bishop. Kunalibe kanthu za zimenezo. Iye anasamala za Mulungu, anapita molunjika mchipululu. Iye anakampeza munthu mmodzi mdindo wa ku Ethiopia, munthu wachikuda akubwera chotsika akuwerenga lemba mu Yesaya. Ndipo iye anati, kodi iwe kumvetsa zimene kuwerengazo? Anati, ine ndingathe bwanji popanda wina wondiphunzitsa ine. Filipo anakwera galeta ija ndipo anayamba kuyankhula naye za Ambuye. Iye anati, madzi ndi awa, tingandilepheretse ine kubatizidwa ndi chiyani? Iye anati, ngati iwe ukukhulupirira ndi mtima wako onse, moyo wako onse ndi malingaliro mphamvu, anatsika pa galetayo ndipo anamubatiza iye. Ndipo Filipo analata dzazidwa kwambiri ndi mphamvu yofulumizitsa imeneyo, mpaka iye anamutenga iye kumuchotsa osaonekanso. Taganizani, muthupi lake la chivundi, thupi lake la umunthu anakwatulidwa kuchoka pamaso pa mdindoyo. Ine ndikukhulupirira kuti zimenezo ndi choonadi. Mulungu akanakhoza kumutengera iye kwina kwakenso, kumene iye anali kumusowa iye. Iye anatengedwera mmwamba. Inu mukudziwa, ife singachotse konse chinthu chimenecho pa inu, pamene inu mukhala mwa Khristu, pamalo a Mulungu. Taonani apa, Mose anali nacho icho, iye anali mneneri yemwe mawu a Ambuye amadza kwa iye. Panalibe ambiri, ndakola ngati anadzukapo ndi kuti ife tikusowa bungwe lalikulu, tsopano iwe kuyesera kutenga malo akukhala munthu woyera yekhayo. Mulungu anati, udzipatule wekha, ine ndingomumeza iye. Ndipo Dathani ndiye naote sizinamusokoneze iye, iye anapitabe chitsogolo. Ndipo pamene Mose anafa ndipo anayikidwa mmanda ndi angelo, mphamvu yofulumizitsa imeneyo inadzakhala pa iye. Pakuti zaka 800 mtsogolo apa iye ali uko mu dziko lolonjezedwa akuyankhulana ndi Yesu. Mphamvu yofulumizitsa imeneyo inali kadali pa iye. Amenewo ndiwo malo opembedzerapo a Mulungu. Mukuti chiyani? Inu mwadziwa bwanji? Iye anali mneneri, mawu amadza kwa mneneri. Ndipo iye amakhala mawu onetseredwa a Mulungu a mbado wake. Amen. Mwaona, iwe sungafe, iwe wafulumizitsidwa kale. Oh, ngati mpingo ungakhoze chabe kuziona zimenezo. Kuti si zimene iwe utudza kale, iwe uli kale. Ndi mdierekezi amene akuyesera kuti akubere iwe kuchoka kwa zimenezo. Chabwino kumati, tsopano ine ndikukuza iwe ndine wa ichi, musasamale kuti ndine wachina chake. Iwe uyenera kuti ubadwe mwatsopano, ubatizidwe ndi mzimu woyera, kulowa mwa Yesu Khristu, kufulumizitsidwira kumawali onse. Mzimu wako mwa iwe udzavomereza ameni kumawu ali onse a Baibulo. Kunja kwa zimenezo, ngatizo zikwedezera mutu pa mmodzi, inu muuchotse mzimu umenewo. Iwo si mzimu wa Mulungu umene ungatsutse mawu a Mulungu. Iwo udzasunga mawu a Mulungu. Sikuti umangu wakhulupirira iwo kokha, koma iwo umawapangitsa iwo kukhala moyo. Iwo umawaonetsera mawu a Mulungu. Inde Bwana. Zindikirani so oyera wachipangano chakare mabuyangura kwina pansi pansembe yakare iwo anala kuyembekezera yatsopano iyi kuti idzabwere anali ndichi kumbuntima chabwino kwa Mulungu mumateyu 27 ife timauzidwa kuti pamene Yesu anauka ndikutuluka mmanda chimene ife tangokondwerera kumene masabata angapapitawo istala Baibulo limati ochuluka aoyera omwe anali atagona mufumbi la dziko lapansi anaukitsidwa apa chiukitsiro chake ndipo anadzalowa mu mzinda ndipo anadzaonekera kwambiri Kodi iwa anali chiyani? Iwa anali chionetselo cha mawu olonjezedwa a Mulungu. Malokhawo omwe Mulungu amakumana nawo ndi pansi pa nsembe imeneyo. Tsopano mwa Tesalonika woyamba 4:16, Bible linanena aponso kuti oyera achipangano chatsopano akanadzabwera ndiye pamene yazi dzabweranso. Iwa amene afulumizitsidwira mwa iye tsopano. Kodi inu mumalowa chotani mwa iye mwa ubatizo wa uzimu mphamvu ya Mulungu malo amene iye amakumana nawo mwa Yesu tsopano Yesu ndiye njira yoperekedwa ndi Mulungu tsopano zindikirani Yesu anali wotsimikiza kwambiri chimene iye anali iye ankadziwa kuti iye anali mwana wa Mulungu iye ankadziwa kuti iye anali atabadwa mwana mwali iye ankadziwa kuti lemba lililonse linkadziwonetsera lokha kupyolera mwa iye iye ankadziwa zimene zomwangwiro kwambiri mpaka iye anati kwa iwo omanga kachisi tsiku limenelo iye anati inu mupasule kachisi uyu ndipo ine ndidzamukitsa iye mu masiku atatu taganizani za zimenezo pasulani iye ndipo ine ndidzamukitsa iye mu masiku atatu chifukwa chiyani iwo anali mawu olembedwa iye David anati ine sindidzasiya woyera wanga uyo ku gehena sindidzasiya solo yake mu gehena komanso sindidzalola woyera wanga uyo kuti aone chivundi tsopano Yesu ankadziwa kuti ameneyo anali iye analibe kukaikira malingaliro ake ndipo iye ankadziwa kuti maola 72 thupi limavunda nthawi zina mkati mwa maola 72 amenewo iye anali woti abwereranso kumoyo chotero iye anati inu mupwasule kachisi uyu ine ndidzamukitsanso iye mmasiku atatu chifukwa chiyani mawu analembedwa za iye iwo analembedwa za iye chifukwa iye anali chionetselo cha maolembedwa a Mulungu a tsiku limenelo Chabwino ayenera kukhala amenewo. Haleluya. Ayenera kukhala amenewo mbale. Kumeneko kwina kwake. Mawu Mulungu onetseredwa a Mulungu lero. Ndipo ndicho chinthu chomwecho. Pakuti iye anayankhula za masiku ano. Ndipo iye ananena chimene chikanadzachitika mu masiku amenewa. Iye anati uzakale ife. Ife tikudziwa zimene ziti zidzachitike. Ndipo ife tikuziona izo zikuonetseredwa mwa inu, ndiye kuti muli mu mpingo wa Mulungu. Kunja kwa zimenezo, inu mukhoza kudzitchula nokha Methodist, Baptist kapena china chilichonse. Izo sizidzagwira ntchito nkomwe. Alipo malo amodzi okha okumanira napo ndiwo mwa Khristu Yesu. Oh, lero. Oh, momwe lero ine ndikanafunira kuti aliyense azione zimenezo. Kuona momwe angaloweremo kuti abatizidwe. Mkwatibwi aligawo la mwamuna wake. Mpingo uligawo la mawu maonetseredwe. Tsopano, kodi inu muli mumpingo uti? Kodi inu muli muchipembedzo? Ngati inu muli ine ndikuuzani mosamalitsa tsopano muli mu Laodikaya. Koma ngati muli mwa Khristu ndinu cholengedwa chatsopano ndipo muli mu mpingo wa Mulungu wamoyo ndimaonetseredwa zinthu kumene zomwezo zimene yankazichita mu tsiku lake zidzakhala zikubwerera kuno mu tsiku lino akuchita chinthu chomwechomwecho chimene iye anati iwo akanati adzachite ndiye umenewo ndiwo mpingo weniweni inu mumalowa mwa iwo mwa ubatizo wa uzimu osati mwakujoina osati ndi zina zonjezera koma pobatizidwa ndi mzimu woyera kulowa mu thupi lake chabwino ndi njira yokhayo yoperekedwa ndi Mulungu imene iye watisiyira kuti ife tizichitira ndiyo kubatizidwa mu thupi lake ndi mzimu wake Yesu anati mu Yohane woyera 14:12 iye amene akhulupirira pamene iye ali mwa ine nzosadabwitsa kuti anthu amati masiku azozizwitsa anapita nzosadabwitsa kuti amanena zinthu zimenezi iye amene akhulupirira mwa ine osati kukhulupirira pa ine koma kukhulupirira mwa ine ntchito zomwe ine ndikuchita iyenso adzazichita chifukwa chiyani ndi moyo wake ndi mphamvu zake muzimango zake zomwe zili mwa inu zomwe zimayatsa zimenezo zimawapangitsa iwo kupita ndi kukachita ntchito zomwe iwo analonjeza kudzachita kapena moyo wanga mwa iye wandifulumizitsa ine ndi mzimu wake kuti ndidzawapange mawu ake omwe ali zimango agwire ntchito mwa mphamvu zake Ahebrews 13:8 Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse tsopano komanso mu Mariko 17:30 ya Mariko oyera mvetserani mwacheru Yesu analonjeza zinthu izi masiko otsiriza kuti iye ali yemweyo dzulo ndi kwa nthawi zonse. Iye analonjeza mu Malaki 4 kuti iye akanadzatembenuza mitima ya anthu masiko otsiriza kubwerera ku chikhulupiriro cha makolo. Iye analonjeza zimenezo. Iye analonjeza malo ochuluka kwambiri mu Baibulo zinthu zomwe iye akanati adzachite. Katsala kanthawi pang'ono ndipo dziko silindionanso ine komabe inu mudzandiona ine. Ine ndidzakhala ndi inu mwa inu nthawi zonse ngakhale mpaka kumalekezero a dziko lapansi. Ndipo zindikirani mu Luka woyera kachiwiri 17:30 monga zinalili mmasiku a Sodomu. Inu mukudziwa zomwe zinachitika ku Sodomu. Taonani mu California. Osatikokha California, United States. Osatikokha mu United States koma pa dziko lapansi. Taonani misala ya chinyamata iyi. Bwanji ife tinali ndi ine ndinakuuzani inu tsiku lina iwo anali kutenga kafukufuku kumeneko wa masukulu a ku Arizona kumene ine ndimakhala. Ndipo 80% ya ana mu sukulu ndi olumala ubongo. Kodi anawo adzakhala otani? Ife sitingakhale ndi mbado wina. Ife tili kumapeto. Yesu anati zinthu izi zidzachitika. Tayang'anani pa matelevizhoni onse ndi zinthu zimene zikuyika zabodza izi mu dongosolo. Idzafika nthawi ine ndikuneneratu kuti anthu adzakhala kwathunthu a misala. Dziko lapansi lidzakhala chomwecho. Baibulo limayankhula za maonekedwe opsa amenewo monga momwe amaonetsera mmakanema lero za mazira a zolengedwa zina za makedzana amene akhala pa dziko lapansi kwa zaka zikwi zambiri ndi mamiliyoni a zaka aswedwa ndipo adzakhala china. Icho ndi chinthu chaching'ono chabe kuyerekeza ndi zomwe ziti zidzachitika. Pamene gehena idzatsegulidwa ndipo njerekezo adzatulukira ndi zinthu zake zonse zodabwitsa za akazi kapena dzombe lokhala ndi tsitsi longa la akazi ndi mano onga mikango. Bwanji dziko lidzakhala kwathunthu la misala kotheratu. Ilo silinafike koma pafupifupi degree imodzi kuchokera pamenepo tsopano. Oh, kwa ulemerero wa Mulungu pakubwera kwa Ambuye Yesu kwa mzimu woyera kwa odziwa izi kwa kukhalapo kwa moyo kwa Mulungu wa moyo. Yesu anati mu Maliko woyera pamenepo iye anati pa tsiku limenelo mwana wa munthu adzaululidwa. Tsopano kumbukirani osati mwana wa Mulungu iye anabwera mayina atatu a mwana. Mwana wa munthu, mwana wa Mulungu, mwana wa David. Pamene iye anali pa dziko lapansi iye anabwera ngati mwana wa munthu. Iye anali mneneri. Mwana wa munthu ndi mneneri. Yehova mwini wake ankawacha mneneri. Yeremia ndiwo mwana wa munthu ukuona chiyani? Yesu anabwera chifukwa iye ankayenera kubwera molingana ndi lemba ngati mwana wa munthu. Mose anati Ambuye Mulungu wanu adzautsa mneneri wofanana ndi ine. Ndipo iye amayenera kudzakhala mneneri mwana wa munthu. Koma itachitika imfa yake kuyikidwa mʼmanda ndi chiukitsiro, tsopano iye wakhala ali mwana wa Mulungu cha uzimu, mzimu woyera. Koma iye analonjeza kusanafike kudza kwa nthawi yotsiriza dziko lidzafika pokhala monga ilo linali mu Sodomu pamene munthu anadzabwera mu maonekedwe a munthu atatu a iwo angelo awiri ndi Mulungu mwini wake. Amene anali Mulungu. Baibulo linati iye anali. Tsopano iye anatsikira pansi ndipo anadzionetsera yekha pamenepo potembenuzira msana wake kuhema kumene kunali Sara ndipo anamuza Abrahamu zomwe Sara amaganiza muhema uko nkulondola. Tsopano Yesu mwini wake anati pa tsiku limene mwana wa munthu akululidwa. Mwakuyankhula kwina, mwana wa munthu utumiki wa Yesu Khristu mwini wake. Mpingo udzadutsa kupyola mukulungamitsidwa kudzera mwa Lutera, kudzera mukuyeretsedwa, kudzera mwa Wesile, kudzera mubatizo wa mzimu woyera ndi achipentekosite, ndipo udzapitabe mpaka ku mgwiro wa mwana wa munthu kuti pamene mwamuna ndi mkazi adzakhala anthu omwewomwewo. Mulungu adzaonetseredwa kwambiri mwa mkwatibu wake, mpingo wake, mpaka kuti iwo awiri onse adzakhala ofanana, iwo ndi mmodzi. Tsopano inu mukuona pamene ife tili, musagwiritsitse ku miyambo imeneyo ndi tizikhulupiriro. Izo zinali zabwino mu tsiku lawo, koma duwa laphuka mpaka maluwa tsopano. Ndi nthawi ya mbewu uko nkulondola. Yesu analonjeza zinthu zimenezi. Tsopano pamene ife timaona Mulungu akupanga lonjezo lake kukhala la moyo patsogolo pathu ndi kuona kuti lili mwa ife ndipo mzimu wake ukukhala moyo mwa ife ndiyo njira yokhayo yopembedzera malo okhayo opembedzera njira yokhayo yoona yomwe inu mungapembedzere pakuti palibe kutsutsidwa kwa iwo amene ali mwa Khristu Yesu. Mulungu anapanga lonjezo. Yesu anati zinthu zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita ndipo zimene iye akanati adzachite mu tsiku lotsiriza momwe izo zinadza kudutsa mbado uno wopanda kuwala kapena tsiku idzakhala ngati nthawi ya mdima koma anati nthawi ya kumadzulo kudzakhala kuwala.
Zuwa limatuluka kumawa ndi kukalowa kumadzulo. Zuwa lomwelo limatuluka kumawa limakalowa kumadzulo. Chitukuko chaenda ndilo. Ilo linaenda pa madzi atatu, mitundu itatu ya ubatizo.
Oh, yeah.
Oh, inde kuchokera ku Asia mpaka ku Ulaya, kuchokera ku Ulaya mpaka ku England, ndipo kuchokera ku England mpaka ku United States. Ndipo tsopano tabweranso molunji kakachiwiri, ndipo pano takhala madzulo ano kugombera ku madzulo, komwe cholepheretsa cha chimo cha mphamvu zonse cha mdima chikunjikana apa. Makanema awandi zolutsa zapakanema, ndipo amuna kumapsepsona akazi pamenepo, ndikumaononga malingaliro atsika na chichepere. Kodi inu mumadziwa kuti mwamuna aliyense amene mupsepsona mkazi ndi wokakamizika kumukwatira iye, mwakuyankhula kwina ndi mchitidwe wogonana. Ndithudi ndi zimenezo, inde Bwana. Ndi chiyani chimenecho? Ndi malovu achimuna milomo ya mwamuna ndi malovu achikazi, pamene malovu a mwamuna ndi amkazi akumana pamodzi ndi kugonana. Tayang'anani pa Hollywood, tayang'anani pa atsikana ang'ono atakhala kunja kuno mmapaki, ndipo anyamata akumavuvinyizika pa atsikana amenewa ndi zinthu monga chomwecho, ndipo ngakhale mpaka kumakayimba mmakwayala. Ndipo a Elvis Presley awa ndi zina zotero zomwe ife tili nazo lero, ndi zochititsa manyazi ku dzina la America, kwa zomwe makolo athu ankamenyera ndi kutaya magazi ndi kufera. Koma ola lafika limene ufumu uli wonse uyenera kugonjera, chifukwa ulipo ufumu wa Mulungu omwe wakhazikitsidwa mu mtima wa munthu mwa ubatizo wa mzimu woyera ndi kukhalapo kwa Yesu Khristu. Ndipo Khristu adzabwera kwa mkwatibwi wake, ndipo adzakhazikitsa ufumu kuno pa dziko lapansi womwe sudzatha konse. Kodi inu mumalowamo chotani mu ufumu uwu? Inu mumabadwira mwa iwo? Inu mumadziwa bwanji zimenezo? Inu mumangopitirira iwe ungakhale bwanji wa ufumu ndipo nkusamagwirizana naye mfumuyo? Maona, inu mungakhale muli ndipo mfumu ndiye mawu. Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iwo anadziwa bwanji kuti anali mwana wa munthu? Iye amakhoza kuyang'ana kunja pa omvetsera ndi kutha kuzindikira zimene iwo anali kuganiza. Ife tikudziwa kuti zimenezo ndizoona. Iye ndi yemweyo lero. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Kodi Bill anapereka makadi apemphero aliwonse? Ndi chimene ine ndinayiwala kuti ndimufuse iye. Kodi iye anapereka makadi apemphero? Iye anapereka makadi apemphero? Chabwino. Ine ndikuwuzani inu, ngati inu muli ndi chikhulupiriro chokwanira, ine ndili ndi chikhulupiriro chokhulupirira kuti Mulungu, yemwe anapanga lonjezo, akhoza kudzitsimikizira yekha kuti ndi Mulungu pomwe pano. Popanda munthu aliyense wobwera pa sanja pano, ine ndikumvelera kuti ndiyambepo pa chifukwa cha lonjezo la mawu a Mulungu wa moyo. Tayang'anani apa, ndiloleni ine ndikuonetseni inu china chake. Mphamvu yofulumizitsa iyi, ife tiyigwiritsa ntchito iyo. Ndiloleni ine ndikuonetseni inu, ndiyangati mukukhulupirira kuti muli nayo mphamvu yofulumizitsa imeneyo. Chabwino, chavuta ndi chiyani ndi manja anu pa odwala? Pamene ophunzira amene analandira mphamvu yofulumizitsa pa iwo pa tsiku la Pentekosite, kodi iwo anachita chani? Iwo anatuluka ndipo anakayika manja pa odwala ndipo iwo anachira. Yesu anati mu Mariko 16, izo zidzapitirira mpaka kumapeto kwa dziko lapansi. Mpaka liti kufikira mbado wathu mwi, pitani inu ku dziko lonse lapansi. Kalalikireni uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira, ngati iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachira. Ndiyo mphamvu yofulumizitsa yonga inali pa mafupa a Eliya, mafupa a Elisha. Ndipo mphamvu yomweyo yofulumizitsa ili pa oyera omwe anawadzutsa iwo. Ngati mphamvu yomweyo yofulumizitsa ikhala mwa ife, ikani manja anu pa odwala, iwo adzachira. Ine ndazindikira apa, ine pafupifupi ndatsala pang'ono kusiya kuzindikira za mu mtima aposo. Mungoyika manja anga pa odwala. Ine ndakhala ndikuzindikira pamene zanga zinthu zomwe sindikwanitsa. Ine sindimafikira kwa gawo limodzi la magawo atatu a anthu apo ayi. Mwa njira iyi, ine ndimafikira pa ambiri kuposa omwe ine ndinayamba ndawafikirapo. Ndipo ine ndimapeza zotsatira zabwino pakungozika ndekha mʼmanja a Mulungu ndi kuti Ambuye Mulungu, inu munalonjeza izo. Ilo ndi lonjezo lanu, ilo silanga, ilo ndi lanu. Ndipo inu munalonjeza kuti inu mukanadzachita izo. Ndipo ine ndakuonani inu mukuchita zimenezo. Ndipo ine ndikhulupirira kuti inu muchita zimenezo. Chifukwa ine ndinabatizidwa mu thupi lanu, ndipo mzimu wanu uli pano kuti udzazindikiritse kuti icho ndi choonadi. Amen. Amenewo ndiwo malo opembedzerapo. Mukatero inu mwafika mumalo, zinthu zonse ndi zotheka. Kenako inu mumafika pa malo amene zanu akuti zolinga zanu ndi zokhumba zakupambana kwanu zimangokhala ndendende mu chifuniro cha Mulungu. Ndipo pamene iwe uyika manja ako pamenepo ndikukhulupirira izo, izo zidzachitika. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ine ndikukhulupirira khadi limodzi la pemphero lisanayitanidwe kapena china chilichonse, kuti Mulungu wamphamvu zonse akhoza kundiwuza ine zimene muli nazo kunja uko, ndi zimene inu mukuyenera kuchita, ndi zimene inu simumayenera kuti muchite. Ndipo kuchitapo kanthu chabwino. Ine ndikudziwa kuti uko nkulondola, koma ndizo ndendende zimene Mulungu akanafuna kuti ife tichite. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ndi angati angakhulupirire zimenezo ngati mulungu atachita zimenezo? Palibe munthu amene wakhala patsogolo panga amene ine ndikumudziwa, amene ine ndingathe kumuganizira kapena kumuona aliyense amene ine ndikumudziwa kwenikweni. Ndi angati akudziwa kunja kuno ndi ife tonse alendo, kwezani manjano. Mukudziwa kuti ine sindikudziwa kanthu zokhudza inu, kwezani mwamba manjano. Kulikonse mwamvetsera amene mukudziwa kuti ine sindikudziwa kanthu za inu, ine ndikuganiza zili paliponse, makamaka kumtunda kuno. Tsopano mwina mwake anthu enawo basi, ine sindikuwadziwa iwo, iwo basi sana kweze manjawo, koma ine sindikuwadziwa iwo muli monse. Ine ndikukhulupirira kuti ine ndikumuona Richard Blair wakhala pomwe apa, ine ndikukhulupirira kuti ndiko kulondola, ine ndikhoza kuli mdima kumeneko, kuli magetsi mbali iyi, ine sindikuona. Koma tayang'anani apa, ine ndikuyesetsa kuti ndikuwuzeni inu, kuti pamene mphamvu yofulumizitsayo ibwera mwa inu, ndi Yesu Khristu. Pamene Yesu anayika manja ake pa odwala, iwo anachira. Pamene Yesu anakhala ndi mphamvu yofulumizitsa kuti imufulumizitse iye ngati munthu, iye amakhoza kuwayang'ana ndipo nkunena malingaliro omwe anali pa anthuwo, kuwawuza iwo zimene iwo anali kuganiza, zimene iwo anachita. Amatembenuzira msana wake kwa iwo kuwawuza iwo chinthu chomwechomwecho. Chifukwa chiyani inu mukulingalira mmitima yanu? Mkazi anakhudza chovala chake, iye anati, ndani wandikhudza ine? Iye anayang'ana pozungulira ndipo anamupeza iye, ndipo anati, ine ndazindikira kuti ukoma wachoka mwa ine. Chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe, ameneyo ndi Yesu Khristu. Zimenezo zikutsimikizira kumene kuli mpingo ndi zomwe mphamvu yofulumizitsa yeniyeni ya Mulungu imachita kwa munthu. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Tiye ntiwera mitsemitu ya athu mpindi yokha. Wokondedwa Mulungu, ife tinali ndi nkhondo ndi Satana masanano pa zoyankhulirapo izi, powadziwa anthu omwe na mwake sana mvetsere theka la izo kupokosera kuzungulira pa mchipinda chino monga chomwecho. Koma ine ndikupemphera Mulungu kuti mzimu woyera utenge izo zimene zimayenera kukhala Ambuye, kuti ziwadziwitse anthuwo kuti aone kuti sindife gulu lina lakufa lodzikukhuluza la chiyembekezo. Mulungu, ife tili amoyo tsopano, tafulumizitsidwa ndi mphamvu ya chiukitsiro cha Khristu. Yesu Khristu akukhala moyo mwa ife. Ife tikukhulupirira zimenezo Ambuye. Ife sitikudzinenera ulemerero wathu wathu monga pa phiri la chiwalitsiro, kumene mmodzi aliyense wa ife akuyimiriridwa kumeneko. Pamenepo panali Mose, mmodzi amene anafa ndi kuukanso. Pamenepo panali Eliya, oyera ofulumizitsidwa amene atadza kwatulidwire mmwamba pa tsiku lotsiriza. Oh, iwo anaona pamenepo, pamene iwo anayang'ana Ambuye, iwo anamuona Yesu yekha. Ife tikudziwa Ambuye, ife sitikufuna kuti anthu atione ife. Ife sitili pano kwa cholinga chimenecho, zikhale kutali zimenezo. Koma Ambuye zimakondweretsa mitima yathu pamene tiona Yesu akulemekezedwa pakati pathu, pamene ife timaona iye akupatsidwa ulemerero, pamene ife tiwaona mawu ake chimene iye ali mawu, pamene ife tiona kuti ife tikhoza kuziwerenga izo apa mu Baibulo, pamene iye analonjeza kuti iye adzachita izo, ndiye nkumuona iye akuchita izo mwa ife kumene. O Mulungu, momwe izo zimatipangira ife kudzimva kuchepa, kuti ife tikudziwa kuti kukhalapo kwake kwa moyo. Ife sitina joine kalikonse, kapena kunenelera kalikonse, ife tikungokhulupirira Ambuye kumoyo wa muyaya. Ndipo inu munatisindikiza ife mmenemo mwa ubatizo wa mzimu oyera, ndipo mwafulumizitsa matupi athu ndi kufulumizitsa mizimu yathu. Ndipo mwatifulumizitsa ife ndiye kuti tione masompenya ndi kunenera ndi kuyankhula mmalilime, kuona zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa zikuchitika bwanji ndi Mulungu wa moyo. Ife wa mthupi limenelo pamene kwa dziko ndi zopusa kwa iwo amene akuwonongeka, koma kwa ife amene tikukhulupirira ndi mphamvu ya Mulungu ya kumoyo wa muyaya. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha izo Atate. Tsopano mulole izo zidziwike lero Ambuye kuti inu ndinu Mulungu, kuti inu simunayambe mwasinthapo malingaliro anu pa mawu amodzi omwe inu munayamba mwayankhulapo. Ndipo ndinu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, ndipo mmodzi ndipo njira yokhayo imene Mulungu wayipereka. Munthu yekhayo amene Mulungu anayikapo dzina lake anali mwana wake yemwe amene ananyamula dzina lake Yesu, Mulungu, Yehova Mpulumutsi, Emmanuel, khomo lolowera kukhola la nkhosa. Iye amene anali, amene ali, ndipo atadzabwere, muzu ndi mphukira zonse, muzu ndi mphukira ya Davide, nyenyezi ya mawa, kakombo wa mchigwa. Oh Mulungu, kudabwitsa kwakeko, zosa dabwitsa Yesaya anati, wa uphungu, kalonga wa mtendere, Mulungu wa mphamvu, Atate osatha. Oh, tilibe Atate wina koma inu Ambuye, inu ndinu Atate wathu, inu ndi amayi athu, inu muli zonse zomwe ife tili, zonse zomwe ife tingadzakhale. Ife sitidzaonanso china koma Yesu wolemekezedwa. Atate, ine ndikhoza kukhala kuti ndazipanga mosauka izi madzulano, koma mutenge malingaliro a mtima wanga, ndipo mundimvere ine wokondedwa Mulungu. Ndipo mulole ziyankhulidwe lero kuti Yesu Khristu analemekezedwa pomwe pano mukachisi uyu. Berekani izi Atate, pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake, Ndipo pamene ine ndikudikirira modzichepetsa ndiwomvetserawa kuti tikuoneni inu mukuyendayenda mwa mzimu wanu. Amen. Tsopano ndikufuna kuti inu muchite chinthu chimodzi ichi kwa ine. Ine ndikufuna ndikufuseni inu fuso limodzi la ulemu. Ine ndikufuna mundiyankhe ine ngati kuti inali nthawi yomaliza amene inu mukanamuyankha aliyense mmoyo mwanu. Kodi inu mukukhulupirira kuti ndichoonadi? Kodi inu mukukhulupirira kuti palibepo mpingo kapena chipembedzo chomwe chingakhoze kuzindikiridwa mukukhalapo kwa Mulungu? Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Palibepo chimodzi. Okhawo amene anabadwa mwa Yesu Khristu amatenga dzina lake ukumkulondola. Inu mumatenga dzina lake pamene inu mubadwira mmenemo. Osati mwa ubatizo wa madzi, ngakhale inu mutakhoza kubatizidwa mu dzina lake, koma zimenezo simungatengere dzina lake. Inu mumatenga dzina lake mwakubadwa osati mwa madzi. Mwaona, inu mumabatizidwa kulowa mu dzina la Yesu Khristu inde Bwana, kulowa mu chiyanjano. Koma inu mumabatizidwa ndi mzimu woyera mwa Yesu Khristu. Chotero inu mukhoza kubatizidwa ka 100 muli monse momwe inu mungafunire mwa njira ina, izo sizingapange kusiyana kulikonse. Koma pamene inu mubatizidwa kamodzi ndi mzimu woyera kulowa mu thupi la Khristu, mumadzakhala mwana wa mamuna kapena wamkazi wa Mulungu. Ndipo mawali onse amakhala ona. Ndipo ndiye iye anachita zimene kwa cholinga chimenecho. Monga ine ndinanena tsiku lina, pamene Mulungu ankasuntha ndi kudzawalitsira dzuwa pa dziko lapansi, iye ankadziwa mitengo yakanjedza iyo ndi chilichonse zinali zitagona pansi pa nthaka imeneyo. Iye izo zinali gawo la dziko lapansi pa nthawi imeneyo, chomwe chonso inu. Ndipo pamene iye anamukitsa mwana wa Mulungu mmawa wa Istara ndi kutumiza mzimu woyera, izo zinali zoti zikafulumizitsa aponso mbewu ija ya moyo wa muyaya imene iye anaidziwiratu asanayikidwe maziko a dziko lapansi kuti ikanadzakhala kuno. Iye anadziwa kuti zoyankhulirapo izi zikanadzachita motero mu madzulo ano. Iye anadziwa kuti inu mukanadzakhala ndikachitidwe kamene muli nakoko. Iye ndiwopanda malire. Inu simungathe kuzilingalira izo ndi malingaliro anu, inu mukungoyenera kuvomereza izo. Koma ndiloleni ine ndinene chinthu chimodzi ichi, Mulungu yemweyo wayima pano madzulo ano mwa anthu ake. Kaya ndinu wa Methodist, Baptist, Pentecoste, chilichonse chimene inu mungakhale, inu musadalire mu bungwe lina. Chifukwa iwo sangakhale bungwe, izo zimapangidwa ndi ziphunzitso zambiri zosiyana-siyana. Izo zimapangidwa ndipo iwe uyenera kukhala pawekha kwa Mulungu. Iwe uyenera kukhala pawekha. Mulungu amachita ndi iwe osati mu mpingo wako. Iwe ukuyenera kukhala moyo wolondola mu mpingo wako kapena mwausonkhana kumene iwe ukupembedzako. Iwe ukuyenera kumakhala moyo wa mtundu umene iwe ukuyenera kukhala. Koma inu mukuona iwo amatenga tizikhulupiriro ndi zina zotero, mwakuti inu simungalowe ngakhale pakhomo pawo ngati inu simukukhulupirira zimene. Chotero Mulungu angathe bwanji kubwera mmenemo pamene mawu ake mowirikiza akuonetseredwa. Luther anadziwa bwanji za ubatizo undi ndi kubwezeretsa kwa mzimu pamene iye anali mbuyo mu tsiku lija. Chomeracho chinali chisanakule monga choncho. Ngakhalenso Wesley samadziwa zimenezo, ndipo nawonso achipentekoste sakudziwa zimene zikuchitika lero. Chinthu chomwechomwecho chikukula pomwepo kuchoka kwa inu ukonkulondola. Izo zatero mu mbado uliwonse, ndipo izo nthawi zonse zidzatero. Ndipo ine ndikhoza kutsimikizira mwa Baibulo uno ndi mbado wa tirigu. Kumbukirani, chitatheche chitsimikizo chachikulu ichi sipanakhalepo bungwe lina limene linadzuka kuyambira Pentekosite. Iwo sangakhale. Icho chikusamuka kuchokera ku mankhusu kupita ku tirigu. Ndipo pamenepo sipamakhala chilichonse koma njere. Ndi chifukwa chake zaka 15 kawiri kawiri zaka zitatu ndipo iwo amakhala ndi bungwe la chitsimikizo chilichonse. Mfuseni wa zambiri yakale aliyense, koma palibe bungwe pambuyo pa izi. Iwo anayesera kubweretsapo mvula ya tsiku lotsiriza, koma inu mukuona chimene chinachitika. Izo sizingatheke, ndi tirigu tsopano. Inde Bwana, palibenso zonyamulira, ndi njere yeniyeni. Khristu ali pakati pa anthu ake. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Tiyeni tiyambire apa pansi apa. Ine ndikulephera kuti ndisankhe mmenemo kuona kuti mulipo ambiri a inu. Ndiyangati akundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake. Khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Ndiyangati kuno akukhulupirira mwa njira yomweyomweyo akuti ndikukhulupirira ndi mtima wanga wonse. Tsopano Ambuye Mulungu apereke izi kwa ife kuti inu mukhoze kuona mphamvu yofulumizitsa. Ndi china chake umboni wofunikira womwe umatsimikizira izo. Inde wina akakhoza kunena kuti oh, ichi ndicho ichi icho. Koma mulole izo zichitike. Tsopano ndizosatheka kwathunthu kuti ine ndidziwe chilichonse chokhudza inu. Inu mukudziwa zimenezo. Ine sindi kudziwa koma munthu mmodzi ine ndakhoza kumuyang'ana ndipo ameneyo ndi mbusa player wakhalapoyo akuchokera kutali mbuyo kummawa ine ndikukhulupirira akansa kapena kwina kwake kumbuyo uko ndiye yekhayo mwamvetsera yemwe ine ndikumuona kuti ndikumudziwa ndipo mulungu akudziwa kuti izo ndizoona chotero ziyenera kukhala china chake chimene ine ndangopezeka kuti ndinayang'ana apa ndona wang'ono uyu wakhala kumapeto uko ali ndi vuto la uzimu limene inu mukulipempherera kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu akonza vuto la uzimu limenelo kwa inu ndikulikonza ilo chabwino inu mukhoza kukhala nacho icho muike dzanja lanu padona wina amene wakhala kwa inu chifukwa iye ali ndi vuto la mmimba limene iye akulipempherera aponso eya kulondola uko mulongo kwezani mmwamba manja anu ngati izo zilizoona ine sindikukudziwani inu sindinayambe ndakuonanipo inu mmoyo wanga atsikana awiri achikuda tsopano ndi chiyani chimenecho kodi zimenezo sindendende basi ndi zimene iye anati akanadzachita ndendende basi apa palidona wakhala akuyang'ana pansi kudutsapa wakhala akundiyang'ana ine iye ali ndi vuto la mtima kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu achiza vuto la mtimalo inu munakhala pamenepo mukupemphera ine ndikukhumba ndikanafika pamenepo kulondola uko gwedezani dzanja lanu monga chonchi ndikulondola kodi ine ndinadziwa bwanji zomwe inu mumanena mupemphero lanu mwaona ingokhulupirirani ndizo zonse zomwe mukuyenera kuchita ndikukhulupirira apa pakhala dona pomwe apa yemwe atamwalire pomwepo ngati iye sachiritsidwa ali ndi khansa kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu achiza khansayo inde inu mukukhulupirira zimenezo inu pokhala kuti munakhala ngati mumachedwetsa kupeza dzanja lanu mmwamba kodi inu mukhulupirira kuti mulungu akhoza kundiuza ine yemwe inu muli abitigan tsopano ngati izo zilizoona gwedezani dzanja lanu monga choncho maona chabwino kazipitani kwanu yesu khristu akuchiritsaninu ngati inu mungakhulupirire zinthu zonse ndi zotheka icho chinamukhudza dona uyu wakhalapoyo wavala chipewa chakuda akundiyang'ana ine iye alinso ndi khansa kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu akuchizaninu kodi inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse ine ndikuyankhula ndi akazi amira kodi inu mukukhulupirira zimenezo ine sindikumudziwa mkaziyo sindinamuonepo iye mmoyo wanga ndipo mulungu kumwamba akudziwa kuti izo nzoona amen ngati inu mungakhulupirire apa pali mkazi wachikuda wakhala chapa kumapeto anali ndi mutu wake utawerama iye anali kuwerenga iye akuwerenga zaukondedwa wina wake yemwe iye akumupempherera iye anabwera makamaka kuti adzapempherere kuti iye adzapemphereredwe ayi iye sali pano ndi mwamuna wake uko mkulondola iye sali pano iye ali kunyumba iye anachitidwa operation sichoncho iye uko mkulondola iye amavutika ndi vuto la chimfine ndi zina zotero izo nzona sichoncho izo iye akhala bwino chikhulupiriro chanu chinali champhamvu pa izo kodi inu mukukhulupirira kuti izo ndizoona amen kodi inu simukuona kuti yesu khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse afunse na anthu amenewo izo zadutsa pa omvetsera kodi inu mukukhulupirira kuti iye ali pano kodi inu mukumvelera mphamvu yofulumizitsa mwa inu chabwino ameneyo ndi mulungu amene amakuchiritsani inu abwenzi kodi inu mukukhulupirira zimenezo tsopano kodi inu mungandichitire ine chinthu chimodzi pakuti ndi angati muna akudwala chen tione mukweze dzanja lanu tsopano ikufika 5 koloko ikani manja anu pa wina ndi mzake ndipo tiyeni tingokhala musanene liwu tsopano mungoyika manja anu pa mmodzi wina ndi mzake ine ndikufuna kuti inu muchite china chake mukuti bambo yemwe wakhala kumbuyo kuno ali ndi chotupa chimenecho kumsana wake kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu achosa chotupa chimenecho kumsana kwanu bwana kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu akuchizaninu mnyamata wang'ono akundiyang'ana ine ndipo iye amaganiza kuti adutsidwa kweza dzanja lako mmwamba bwana uko mkulondola iwe kukhulupirira ndi mtima wako onse mulungu achichotsa icho pa iwe haleluya ine ndikutsutsa omvetsera onse awa mu dzina la yesu khristu ngati inu mungathe ngati chikumbutima chanu musachilole icho kuti chiphimbidwe ndi kusakhulupirira musachilole icho kuti chikhumudwitsidwe kodi inu simukumuona mwana wa munthu mwana wa munthu maonekedwe a uthenga wa uneneri kubwereranso mu mpingo wake mwa uneneri kuwulula yesu khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse sizinayambe zachitidwapo kudutsa mbado mpaka nthawi ino mukuona ndi umenewo umboni wa izo kodi mpingo ndi chiyani kodi inu mumalowa motani mwa iwo pamene inu mukhala mmenemo chilichonse chimene yesu khristu anali inu muli mpaka ngakhale kukhala mwana wamwamuna ndi wamkazi wa mulungu iye anadzakhala inu kuti inu mudzakhoze kukhala iye chinthu chake ndi chakuti mukuchita mantha kuzigwiritsa ntchito izo kapena mwina simukugwirizana ndi mawu ake tsopano zimenezo sizikuchitirani ubwino pang'ono ndipo ine sindikusamala zimene inu mungachite ngati inu simubwera mwamphumphu kulowa mu mawu amenewo iwo sangagwire ntchito mkomwe ndananga ndithuse ine zachina chake iye ananena ndipo analonjeza mu tsiku lino chimene sichinachitike ndiye musaponyere chipembedzo chanu pa ine chifukwa icho sichingagwire ntchito haleluya ine ndikumvelera ine ndikudziwa iye ali pano ndine wotsimikiza kuti yali pano. Ine ndikudziwa kuti tsopano pali mphamvu yofulumizitsa yokwanira mutchariti yoti muchiritse munthu aliyense amene wakhala muno. Kodi inu mungakhulupirire zimenezo? Chabwino ndiye inu mutero. Kodi inu mumakhulupirira mukupempherera odwala? Kodi inu mukukhulupirira kuti Yesu anati iwo adzayika manja pa odwala ndipo iwo adzachira? Chabwino, ikani manja anu pamene ndi mzake tsopano. Musadzipempherere nokha, mupempherere munthu winayo. Iwo akupempherera ninu. Tsopano mwakachetechete ndi molemekeza. Ambuye momwe ine ndikukuthokozerani inu. Ndikhoza kuima pano pa nsanja ino ndikulalikira mawu omwe ali osiyana kwambiri ndikaganizidwe ka anthu lero. Mpaka iwo akhoza kuwacha iwo mpatuko, iwo akhoza kuwacha iwo zamizimu, iwo akhoza kuwacha iwo mizimu yoyipa monga iwo anachitira pamene Belezebule. Koma kuti ndikuoneni inu pakati pa mvetsera ambiri madzulo ano, kutembenukira pamenepo ndikudzatsimikizira ndi kutsimikizira ndendende zomwe zakhala zikulalikidwa kuti icho ndichoonadi. Mulungu awa ndi anthu anu. Mdierekezi wayesera kuti asokoneze zoyankhuliraponsi. Iye wayesera kuti asokoneze zolingalira za anthu. Iye wayesetsa kuti awalepheretse iwo kuti asamvere izi. Koma ine ndikukhulupirira kuti iwo aulandira iwo muli monse Ambuye. Ine ndikuwapempherera iwo kuti amvetse izo. Ine ndikuwapempherera iwo kuti alandire iwo. Apatsena Ambuye okhulupirira awa mphamvu yofulumizitsa kuti pamene iwo ngati sadzakhala moyo kuti adzaone kudza kwanu, mphamvu yofulumizitsa imeneyo idzawaukitsa mʼmasiku otsiriza. Perekani pakali pano kuti mphamvu yofulumizitsa imeneyo ifulumizitse chikhulupiriro chawo Ambuye kwa zimene iwo akuchita. Pali wokhulupirira wayika manja pa wokhulupirira, thupi kwa thupi, mphamvu kwa mphamvu. Ndipo ndi mphamvu ya Mulungu, mwa mwana wa mamuna wa Mulungu, kapena mwana wa mkazi wa Mulungu, mwa mwana wa Mulungu. O Mulungu, mulole Satana awamasule anthu awa, mulole iwo achiritsidwe madzulo ano mwa mphamvu ya chiukitsiro yofulumizitsa yakukhalapo kozindikiritsidwa Yesu Khristu. Mu dzina la Yesu Khristu zikhale chomwecho. Manja anu pa anthu ali nayo mphamvu yofulumizitsa mwa iwo, ngati inu mwafulumizitsidwa. Kodi inu mwabwera kumoyo? Kodi Khristu wakhala weniweni kwa inu? Kodi mphamvu ya Mulungu yaonetseredwa? Kodi inu muli mu mpingo umenewo, mpingo woperekedwa ndi Mulungu? Kodi inu mumakhala mochotani mwa iwo? Mukudziwa bwanji kuti mwafulumizitsidwa mwa iwo? Malingaliro anu onse, umunthu wanu onse ukukhala mwa Khristu tsopano. Ndipo Khristu akukhala pakati pa anthu, akudzitsimikizira yekha wamoyo, akutsimikizira kuti iye ali pano masiku a Sodomu. Ndi manja awa anthu amenewo amene miyoyo yawo yasinthidwa, asiya kukhala oyenda mu msewu, asiya kukhala zidakwa, asiya kukhala achiwerewere pa msewu, akhala oyera enieni a Mulungu ofulumizitsidwa. Manja awo ayikidwa pa inu, iwo ali mu tchalichi mwa ubatizo wa mzimu woyera, mphamvu yomweyo inali pa mafupa a Eliya. Mphamvu yomweyo ija ili pa phewa panu, mʼmanja mwanu, pa mitu yanu, mphamvu yomweyo yofulumizitsa. Ndi iye atayima pano akutsimikizira kuti iye ali moyo kwa kufa, kudzionetsa yekha kuti iye ali moyo. Ali pano tsopano akuchita zinthu zomwezo zimene yankachita, ndipo akutsimikizira kuti icho ndi choonadi. Amen. Kodi inu mungamukhulupirire iye tsopano? Kodi inu mungakhulupirire kuti manja awo akuyikidwa pa inu ndi manja awo Mulungu? Kodi inu mungakhulupirire kuti mzimu umene ukutifulumizitsa ife tsopano ukutipanga ife kumachita mopenga kwa dziko lapansi? Kodi inu mukukhulupirira kuti iyo ndi mphamvu yake yofulumizitsa? Kodi inu mukukhulupirira kuti inu muli mu mpingo wake ndiye ngati inu muli, ndipo mukukhulupirira kuti manja awo amene asanjikidwa pa inu ndi manja oyera olamulidwa ndi Mulungu? Ndiye ine ndikukulamulirani inu mu dzina la Yesu Khristu kuti muime pa mapazi anu ndipo mulandire machiritso anu aliyense amene wakhala akudwala. O Khristu, inu mukuzindikira chimene chachitika? Kodi inu mukuzindikira kunja uko munsewu kutsidya kuli mamiliyoni anthu akuyenda mu misewu iyi lero? Zimenezo si kanthu pa dziko lapansi koma chakudya cha atomiki. Kodi inu mukuzindikira kuti anthu amene wanafa mu tchimo ndi mzolakwitsa ndipo miyoyo ndi yakuda mipingo konsekonse kwa zokamba za zingono zochepa kapena china chake pa mtundu wina wakusunga chinthu china ndi kuchitcha icho chipembedzo? Kodi inu munazindikira kuti mwaukitsidwa ku imfa mwapita ku moyo ndipo munabatizidwira kulowa mu thupi la Mulungu wamoyo limene lafulumizitsa matupi anu kumene kuli kuyankhula mu malilime ndi kutanthauzira malilime kumamuona Yesu Khristu akuonetseredwa pakati pathu? Bwanji matenda sanga koze kuima mukulurotele monga ili. Muloreji kulubilo chanu chipite kwa ye mukulubili leniye. Nenani ambuye mulungu ine ndi kukulubili ya ndi ntima wanga ose. Ndipo inu mujiri tidwa. Kwa diba liwoji mwa bano mwanga fune kukwela mutubili menelo. Kweza ni manja anu ndi kuti ine sindi na kwele po mwailo. Ine sindi na zazidu ya bondi zimo era. Kuma mbale Branham ine ndi tuli ndi kukumba iwa mazurano. Kwa dinu munga ndipe mpelele ine. Kweza ni manja anu musajite manyazi. Inu muli mkukarabu kwake. Tango yangana ni manjao. Taona ni manjao. Sobano aliyesa amena kufuna ubatizo wanzimo era. Kweza ni mwamba manjano. Kulikose kumene inu muli. Amene mkufuna iwo. Sobano ina amene muli ndi mzimo era. Amene mwa ima pafupi ndi iwo. Ika ni manjano o era. Manjao patulika pa iwo.
If the Holy Spirit
ngati mzimu woyera umene unaukitsa Yesu kwa akufa ukhala mwa inu ufulumizitsa matupi anu achivundi kuchoka ku imfa kupita kumoyo iwo upangitsa thupi lonse kugonjera ku mzimu tsopano tiyeni tiweramitse mitu yathu ndipo aliyense awapempherere anthu amenewo amene akufuna ubatizo wa mzimu woyera ndipo ine ndikukhulupirira kuti Mulungu amudzadzitsa aliyense wa inu pakali pano ndi mzimu woyera chifukwa chiyani ife timayembekezera abwenzi inu muzadikirira motalika kwambiri limodzi la masiku amenewa ndi olalo musadikirire motali kanso inu muli momwe muno mukachisi uyu mmene muli ndi usiku wonse kuti mukhale ndi kumapemphera wokondedwa Mulungu ine ndikupemphera kuti inu mutumizeso mzimu woyera monga mphepo ya mkokomo wamphamvu idzaze nyumba yonse ino pambuyo pa chizindikiritso changuyo ichi madzulo ano kuti inu muli moyo ndipo muli ndi anthu mu dzina la Yesu Khristu amen.